Zikomo inu mbali nevyo, ambuya kudali tseni inu. Ine ndina loa mchina chake, sina tero ine.
I want to thank the Lord.
Ine ndi kufuna kutokoza ambuye, bwino kweni kweni, kifuwa cho samalila nyamata wa mbale caps. Izo zinango chitika kuti ndi ndayo yochepa, yomwe ine ndabwerela ku Indiana. Ine ndi kutuwa kuti iwo saa kujambula izi, ine ndi kuganizwa iwo saa kutero, mkoko tero ndi ine, sindi kuona aliense nkatumo. Kotero iwo, ine ndi nabwerela kupita kukasaka gologolo. Mbogotero inenduganiza chale aina kupirira ndine yendineli ndiwo musiko mukintake sopano kwa tsiku kapena awiri kukasaka gologolo. Kotero ine kuli bwino ndiponye chili chonse chosangalasa cha mtundu wina uliwonse ndiye nkubwerera kuno pa pafupi pakati pa August ndikupita kukasaka gologolo ndi chale ndi banks ndi onse aiwo ndizongali chinthu cha mwambo ndine. Mbogotero ine ndinamutenga Joe. Wamene penali kuno ndavina aliyense anadwala kusintha kuchokera kumalo otenda kwenikweni aja kwawa kumalo ozizilawa amene inu muli nawo kuno. Ine ndikudziwa kuti inu muganiza kuti awa si ozizila koma inu mubwere ku Arizona kamodzi. Uko kunali 109 mu mtunzi pamene ine ndinkachoka mmawawina. Ndiyeno pakufika pakati pa usiku mu usiku pamene mphepo yozizira ibwera pansi kuchokera ku mapiri kunali kukanalibe 96. Onani apo ndi pakati pa usiku pamene mphepo yozizira inali kubwera pansi. Ndipokotero ndizo malawo ndi abwino mu nthawi ya dzinja koma ndiwo azinkhanira ndi abuluzi mu nthawi ya chilimwe osati zinthu za umunthu. Ngakhale nyama zonse zimathawira ku mapiri izo basi sizingakhoza opirira iko. Ndipo ine ndinali ndili kunja ndikuombera mfuti yanga yaing'ono mkati. Ine manjira ina ine ndikungofuna kukuza nino za mnyamata wang'ono wa Acaps. Ndipo ine ndinati ndipo Joe ine ndidzayenera basi kumupasa iye mfuti ndifuka iye akhoza kundiposa ine kuombera. Ife ndinali titawombera izo mkati ndipo ine ndinali kuombera zipolopolo pa mayadi 70. Ndipo ine ndinati kwa Joe. Joe anati adati ine ndikhulupirira kuti ine ndikhoza kuchita izo. Kanthu kakang'ono kosauka kanali kali ndi kupweteka kwa mutu. Ine ndinakhala ndikumupemphera iye kutentha thupi kwambiri. Iye anapita kunja kulenjala ndine ndipo ine ziwiri zili zonse kwa kumi zinali mu mfuti ya 22. Icho chimadusa mzira wake wakuombera pa mayadi 75 zili nsonkati pa 50 mofanana basi ngati zinali ziwiri kwa kumi. Kotero ndiye ndipo ine ndinali nditawombera icho mkati pa mayadi 25. Ndipo kotero ine ndinali nazo mbendera ziwiri zina ndipo ine ndinaziyika izo ndipo ngati Joe sanayendese mu mbendera ziwiri zonse izo. Ine ndinalibe mbendera zinanso kotero ine ndinayika chituswa chaching'ono pang'ono cha njiwa ya dongo iyo imene inali itaphulitsidwa pamenepo chimene otchera khwekhwe anawombirapo pafupi kotala la inchi basi podutsa. Ndipo anawombera iyo pa mayadi 70 ndipo iye anayidula iyo matheka awiri. Ndipo chopenyeracho chinayikidwira maso anga usiku wa zaka pang'ono basi kuposa momwe iye anali. Kore iye anali inu mukudziwa chiyani ine ndiyenera kudzerako ndi kukamuwuza bile kuti azitalikira pa mapazi anga kuchokera tsopano mpakana mwaona. Kotero ine ndinati chabwino ine ndikuwuza iwe chiyani ndinati tiye tipite kumunsi ndi kukawaonetsa mbale Norman izo. Ine ndinati Joe mukufanizitsa kuzungulira dziko ine sindikusamala yemwe akanakhala alibe. Tsopano mbenderazo sizinazikidwe chambali izo zinazikidwa molunjika kupyola. Ndipo chiduswa icho osati kuposa ine ndikuganiza kotala la inchi ndi kunenepa kwa 16 ndi kotala la inchi utali. Iye anadula iyo theka pawiri pa mayadi 50. Ine ndinati palibe wina mudziko amene akanapanga kuombera kwabwino. Iwo akhoza akaswiri akanakhoza kuchita chinthu chomwecho koma iwe sukanakhoza kupanga kuombera kutatu kwabwino kuposa iwo. Mbendera zosapindidwa bolo lunjika basi kupyola pa pepala pamene mbendera inadutsapo. Ndipo ine ndinati palibe wina akanakhoza kupanga kuombera kwabwinoko. Chabwino ine ndikuganiza mutu wake unamusiya iye pomwepo. Ndipo ine ndinati chabwino tiye tipite tikaonese izi kwa mbale Norman yemwe amagwira ntchito ku Field and Stream malo azamasewero ambale Tony Strome. Iye anati tiye nitidzere kwa bile poyamba. Iye anati ine ndikungofuna kumuuza babe china chake mwaona. ndipo moona chimwene wake sanazitema bwino zotero kodi iye anati ife tidzere chakumeneko poyamba ndipo basi pamene ine ndinafika pakhomo Bili anali akadali muzovala zogonera zake ndipo iye anati ife tinapita kumunsi molawirira chifauko kumatenda kwambiri ndipo kotero iye anati foni inayimba ndipo ine ndinati iye anakhala ngati anayangana pa ine monga choncho ine ndinati mwina akuitana kwa matenda ndipo uyo anali mbale caps chifukwa cha mnyamata wawo muchipinda cha operation ndiye ali kutupa kwa khungu la mimba ndi kudikira uko ndipo tsopano kumene iye wandiwuza ine kuti mnyamata wawa kuchira kwenikweni mwabwino kwenikweni kotero onani momwe mulungu anakonzera izo ngakhale muliwu la mnyamata wang'ono uyo Joe m'malo mopita kumunsi kwa mbale Norman sakanakhala kumeneko ndipo tinabwera ndipo mbale caps ndi ine tinalumikizana palimodzi ine sindikunena kuti awa anali mapemphero athu amene anachita izo koma icho chinatanthauza china chake kwa iye kuti ife tigwirizane naye monga choncho ndipo moona ndicho chimene pamene iwe uyenera kukhala ndi chikhulupiro muchimene iwe ukuchita moona ndipo icho chikhulupiro chake kuti tidzereko ndipo Bili anali iwo anali kuyikamo ndalama iye anati uyenera kukhala mtunda wautali kwenikweni anati iye anali kuyikamo pafupi kwenikweni chenje chokwanira madola asanu mu atatu pakuyankhula kwa maminiti atatu ndipo ine ndinaganiza iyo ikanakhala ikubwera kuchokera ku New York kapena kunja muchimodzi cha zilumba kapena china chake koma iye anapanga kuitana kwa munthu ndi munthu kuti amupeze Bili m'malo mwa Lois mukuona ndipo ndicho chimene zinamudulira iye kuti apange iyo ndipo tsopano nyamata wawo akuchira mbale kapsanati adotolo anali atamupasa iye chiyembekezo chapang'ono zedi chakuchokamo konse mu izo inu mukuona kuchokera ku operation ndipo ife ndili othokoza kwa mulungu m'mawa uno chifukwa cha ichi okondwa kwambiri chifukwa cha icho tsopano ife tinali kuyandikira chamasana m'mawa uno ndipo ine ndinali ndi pafupi kugona kwa maola atatu ndipo ine ndili wotopa kwambiri koma pamene mpingo inafika nthawi yobwerera ku mpingo bwanji ine ndadza kuno ndipo ambuye akalola tsopano ine ndiyenera kupita kumunsi mu Kentucky monga ine ndinanena ndiye ine ndinalonjeza kukalankhula la mulungu limodzi pamene ine ndidzabwerera kuno ndipo kuli bwino ine ndipange izo la mulungu likudzali chifukwa lotsatira ine ndidzakhala ine ndiyenera kubwerera chifukwa ine ndikuchoka ponso kunka ku Canada kotero ine ndi bwino kuti ndipange izo la mulungu likudzali ndipo la mulungu likudzali m'mawa ndipo mbale Neville anati bwanji ine osangopita uko nduka wa Monica anthuwo ndikuyankhula kwa iwo maminiti pang'ono chabe ine ndinati mbale Neville ine sindinatsegule mkomwe baibulo langa ndithu ine ndinati ine iye anati chabwino pitani ndi kukanena china chake kwa iwo ndipo mlongo Neville ine sindikudziwa momwe inu mumachitira izo iye ndi munthu wokakamiza kwambiri koma pamene ine sindimapeza mwayi wonena izi pamene malwali odzaza ndi unyinji ndi chilichonse koma ine ndili wothokoza kwambiri kwa mulungu chifukwa cha mbusa ngati mbale Omar Neville kukhulupirika basi wokhulupirika monga iye angakhoza kukhalira ku ntchito ndipo samumva konse iye akung'ung'uza ine ndinakhala kumbuyo uko ine ndinali nako kuyankhulana naye iye kwa theka la ora pamene ine ndinali kusangalala ndi mbale Man ndipo kotero ine ndikamuza iye zochuluka za iwo pamene ife tikakafika mu Colorado chaka chino kotero pamene ife tinali kusangalala nawo uthenga wake ndipo ine ndinali nako kuyankhulana kwabwino ndi mbale Neville ine ndinati ine ndikulephera mkomwe kuwawuza anthu za mbusa wathu wabwino ine ndinati kodi anthu akukuchitirani inu zabwino anati izo sizingakhoze kukhala mwabwino mwinanso ndipo ine ndinati chabwino ndicho chimene ine ndili wokondwa kuchimva pamene mbusa ali wokhutitsidwa ndipo anthu akukhutitsidwa izo zimapanga mpingo wabwino kwenikweni ndiyeno mulungu amakhutitsidwa ndipo ine ndikuganiza kuwaona iwo ali wokhutitsidwa palimodzi makamaka mu tsiku lino la uthenga umene ife tikuwunyamula ine ndikuganiza kuti izo zikusonyeza kupitirira kwa uthenga ndi wanthu ndipo ndi mulungu ndipo ine ndili woyamikira kwambiri chifukwa cha mbale Omar Neville ndi mkazi wake wabwino ndi banja ndipo ine ndikupemphera kuti mulungu aziwasunga iwo omvera kwa iye ndi ntchitoyi Ndivonga richo chimukondweretsa iye ife titadzakhala tiri kuima muno mukachisi pamene Ambuye Yesu akudzera ife inu mukuona kudzatitenga ife tipite pamkwatulo. Ife tikuyembekeza ndife tonse kalamba kwambiri mbale nevo kuti wina adzakhala nawo mkono wake panzake kudzaima pamenepo pa ndodo zathu kuyesa kukhalabe titayima mwaona ndiye ife tidzasinthidwa mukamphindi mukuthwani makwadiso ndipo miinjiro yakale iyi ya nofu idzagwa ndikuuka ndikutenga mboto ya nthawi zonse ndikufula tiri kudusa kupyola mlengalenga tsalani bwino tsalani bwino ora lokoma la pemphero ife tidzasunthira mmwambapo ndiye ndamba zamachiriso a mbale kuma zochokera kwa Ambuye ndipo othokoza kwambiri chifukwa cha izo zinthu zochuluka kwambiri kotero ine ndili woyamika kukhala pano mmawa uno ndipo ine ndinaganiza mmalo mwa ine nthawi zonse ndikumabwera pano ndi phunziro lina lake ndikumalankhula ine ndinaganiza kuti ine ndikanangobwera mmawa uno ndipo ine ndinati mbale nevo ine ndiziyang'ana kolokoyo mophweka kwenikweni ndipo mwina kuwalola anthu kuchuluka mu nthawi ndipo kungolankhula kwa inu kuchokera mu mtima wanga maminiti ochepa basi zinthu kumene zimene ife tili nazo kumene ayi iwo sakujambula izo kapena chilichonse kotero ife tingokhala nacho chiyanjano pamene pangokhala anthu ampingo pano inu mukuona ife basi pa limodzi kotero tiye ntipemphere. Wokondedwa Yesu, ife tili woyamika kwa inu chifukwa cha mwayi umene ife tili nawo wakusonkhana pa limodzi pano ndipo pamene ine ndinayang'ana pakachisi uyu molawirira mmawa uno patadutsa pakati pa usiku kudutsapo ine ndinaganiza za momwe inu mwayimira pafupi naye ndipo ine ndikuganiza za dziwe lakale limene linali pano ndi mauzu akulu akale atayimapo pafupi pomwepo kumene pamene guwa ililili ngati mnyamata wang'ono ine ndinayima pano Bambo Ingram anati ife tikanakhoza kupeza malowo ndi ndalama zapang'ono chabe ndikulipira china chake kaye ndipo wopanda ndalama wopanda chodalirapo kapena wopanda choti nkupereka koma kungoyesa momwe kuti izo ndiye monga mtengo wa thunthu wa pamaso unali wopitilira pang'ono madola zikwiziwiri ndi zaka makumi awiri zoti tilipire izo ndipo tsopano Ambuye yang'anani pa iye tsopano ndipo pamene iye anali mu mkhanda wake akukhalabe pansi mu dzenje pano madzi akusanulira mwa iye momwe inu munatilonjezera ife mwa mawu ine Ambuye ndadzala iye ine ndidzaphirira iye usana ndi usiku kuti ena angamukwatule iye kuchokera mʼmanja anga nthawi yomweyo anthu ankati mu miyezi isanu ndi umodzi iyo idzasandulika garaja koma kwenikweni zikwi za miyoyo zapeza Khristu pano pa guwa ndipo kachisi mobatizira mwakhala nthawi zonse anthu abatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu akuitana pa dzina lake kutsuka machimo awo mazana olumala osautsika khungu osimphina olumala odyedwa khansala ayenda kuchokera pa guwa ili kubwera muno akumwalira amuna ndi akazi anyamata ndi asungwana ndipo apita kunja kukakhala moyo watsopano ndi nofu watsopano pa matupi awo akuyendanso kusiya zikuku zawo ndodo ndi zina zotero mulungu zaka makumi atatu izi zautumiki Atate ine ndikukumbukira mmawa umene ife tinayika mwala wapangodya ndipo inu munapereka masomphenya chakumeneko kusonyeza malo odzaza ndi othinana ngodya yokongola ine ndinadziwa kuti izo sizikanakhoza kulephera kotero ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha zinthu zonse izi ambira iwo amenya kale nkhondo yabwino ndipo atsiriza ulendo ndipo asunga chikhulupiriro akugona kutsidya akuyembekezera akupumula tsopano ku ntchito zawo ndipo ntchito zawo zikuwatsatira iwo kuyembekezera ola kuti lipenga lidzalire ndikudzatumbukiranso ku moyo watsopano thupi latsopano ambira iwo achikulire ndi onjenjemera wena ang'ono ansinkhu wapakati ndi zina zotero koma dzina lanu lilemekezeke chifukwa cha onse tsono ife tikuyima pano kachiwiri pamaso pa amoyo ndi akufa ine ndikupemphera kuti inu mudzadzoza mawu anu mmawa uno ine sindikudziwa chinthu chimodzi choti ndinene koma ine ndikupemphera kuti inu mudzapereke izo chimene inu nthawi zonse mwachita icho Ambuye Dalisani mbusa watu mbali nevo mkazi wake. Dalisani matrusti gula matikoni chualo jiri chonse cha tupiri. Mulole palimozi ifedikale moyo chotero mumoyo uno kudimu moyo kudzao. Ifedizakale nao moyo wa muyaya. Tutandizeni ifemao uno kutenga kukonzedwa kuchokela kwa mzimu njimao. Kuri ifedikazi konzekele toka pamene ife tukusunda kuchokela kuziseko mawa uno. Otsimikiza mutima watu kukakala moyo wabwino uko wopo so mene ife takala nao mbuyomo. Ife tukupemba izi mudzina la Yesu. Amen. Tobano ine ndinango tsegula Bible hapa ndipo awo anapezika kukhalama minute pangono apitawo.
I'm in Revelation 3 so I'll just
ine ndiri mu chivumbuso 3 kotelo ine ndidzango werenga papa uchenga kumpingo wa Laodikaya. Ndipo ine ndikufuna kulengeza panso mbale nevo anali kundiuza kumene ine mbale paneo pamene ine ndinapezeka ndikuyangana pansi ndikumuona iye atakhala apa ali muchitsitsimuso mbali chabe ya Memphis ku Yesu waini mukudziwa kumene wimpe wakale wopanga zitumbuwa komwe anali iye ali ndi chihema chakhazikisidwa mmenemo. Yesera kubweretsa mu zokolola ndikupeza ngati alipo sochera kunja munjira iyo amene adzozedwera kumoyo kuti iye akakhoze kupindula kupyolera mutumiki wake kwa Khristu. Ndipo iye anatsekera izo la Mulungu pachifukwa cha misonkhano yodzakhala kukachisi ndipo ndiwo ulemu kwambiri wa mbale. Ndipo ife tikufuna kuti inu mudziwe kuti misonkhano idzakhala yotsegula lolemba usiku wotsatira sabata lotsatira. Ndipo ine ndikudziwa kuti inu muli nonse kuyitanidwa mwachikondi kudzamumva mbale paneo akubweresa uthenga wake wa chikondi cha Khristu. Ndipo tsopano tiyeni ife tiwerenge kuchokera ku chivumbuso mutu wa 3 kagawo chabe kungoti ife tiwerenge Baibulo chifukwa chimene ine ndikhoza kuwerenga chikhoza kulephera koma chimene iye anena sichidzalephera. Ndipo ine sindikudziwa poti ndiyambirepo choti ndichite koti ndipite koma ine ndikungowerenga mbado wa mpingo wa Laodikaya. Kwa angelo wa mpingo wa ku Laodikaya lemba zimizane na amen wokhulupirika ndi mboni yoona ndi chiyambi chachilengedwe cha Mulungu. Ine ndikudziwa ntchito zako ndiwe osati wozizira kapena wotentha. Ine ndikanafuna mukanakhala wozizira kapena wotentha. Kotero ndiye chifukwa iwe uli wofunda ndipo osati wozizira kapena wotentha. Ine ndidzakulavula iwe uchoke mkamwa mwanga chifukwa iwe unena ine ndine wolemera ndi wochulukidwa mukatundu ndipo sindiso wakanthu. Ndipo iwe sudziwa kuti ndiwe watsoka womvetsa chisoni wosauka wakhungu wamaliseche. Ine ndikulangiza iwe ugule kwa ine golide woyengedwa mu moto kuti iwe ukhale wolemera zovala zoyera kuti iwe ukakhale wovekedwa ndipo kuti manyazi ako au maliseche wako asaonekere. Ndikudzoza maso ako ndi mankhwala ammaso kuti iwe ukakhoze kupenya. Onse amene ine ndiwakonda ine ndimawadzudzula ndikuwakwapula. Khala wachangu chotero ndipo ulape. Inu mukudziwa pena pake mmenemo pamene ine ndinali kuwerenga ine ngati inu mutandikhululukire ine miniti ine ndinapeza malo ena amene anamveka bwino kwa ine ndipo ine sindidziwa basi pamene iwo anali tsopano ndizi apa. Ndipo iwe sudziwayi watsoka womvesa chisoni wosauka wakungu wamaliseche. Oh my, ndiwo mtundu wachithunzi apa cha mpingo wa lero. Tsopano ndiwo ine ndikuganiza kuti mbado wa mpingo uwo apa umene ife tikuwukamba chifukwa ine ndili nawo mbado wa mpingo ukubwera tsopano mu mabuku. Koma pokhala kuti uwo ndi mbado wa mpingo wa Laodikaya umene ife tilimo tiyeni tingoyang'ana pa zikhalidwe. Ine sindifuna kutenga phunziro lililonse kapena chilichonse chifukwa ife sitili kungolankhula mwawamba pamene ife tiona kulankhula pa chilichonse chimene Ambuye angadzatisogolere ife kuti tichite koma china chake chimene chingadzatithandize ife. Tiye ndiganize za mbado wa mpingo wa Laodikaya ndi chikhalidwe chake lero. Monga momwe ine ndikudziwira ine sindikona chiri chonse choleperetsa pandawi kudza kwa Ambuye Yesu kunja kwa kukonzekera kwa mpingo wake. Ine ndikuganiza kuti umodzi wa mauneneri dziwo ndikubwera mugalimoto ife tinaendesa iyo mumasiku awiri kuchokera ku Tucson kuno mailosi zikwi ziwiri kumene mbire ndine. Ndipo kotero ife tsopano uyo sikunali kuswa malamulo aliwiri aliwonse ife tinakhala molondola. Ine ndinakhala pamenepo ngati iye akuendesa ndipo ine ndinapindira zibakera zanga mbuyo ngati mfuti yaifupi nditakoka chowombera. Ine ndikamuona iye akupita ine ndimati dikira miniti nyamata. Tsopano ife tauzidwa kumupasa kaisala zomwe zili za kaisala. Ndiye ife tinabwera kuno kumusi kuno usiku watha msungana wang'ono atagona mozilambatitsa chopinga samseu pafupi usiku wa zaka zitatu mayi atafa ali mudzenje. Nyamata wina woledzera akubwera kutokera ku ROTC wa usinku zaka makumi zisanu ndi zitatu akuendesa mailosi zana ndi makumi awiri pa ora kudzanja la manzere la nseu anawapa. Ndipo ine ndikuganiza iye anali akufa nayenso. Ndiye inu mukhoza kuzindikira chimene icho chili. Zimupatsani kaisala zomwe zili za kaisala. Anthu osalakwa kumafa msungana wang'ono wa usinku wa zaka zitatu anataya moyo wake chifukwa cha msilikali wina woledzera onani akuyendesa mailosi zana ndi makumi awiri pa ola mongoganiziridwa pambali yolakwika ya nsewu. Akubwera pamwamba pa pili ndi kuwulukira pansi pomwepo ndipo anawapha iwo onse pomwepo limodzi. Ine iye anali akufa nayenso. Kotero ndiye inu mukhoza kuona ngakhale kuti gulu losalakwa linali kuchita. Tsopano nyamata uyo ali wolakwa pakupha kwa dala mwaona. Ine ndikuganiza ngati munthu angagwidwe pa nsewu akumwa iye ayenera kupasidwa zaka khumi basi chifukwa cha yosakwanira kupha kochita kukonzekera munthu aliyense chifukwa iye basi munthu aliyense. Ife sitidzachita ubwino uliwonse ndi ndale ndi zovunda lingaliro la Mulungu lakukhala ndi mfumu yachilungamo ndi lolondola. Koma ndale zimangofalikira basi iwo ukhoza kugula chilichonse kunamiza kunama kuba china chilichonse monga ine ndinanena malamulungu angapo apitawo. Ndipo onani pamene inu muli onani osalika anthu koma thundu lokhotakhota la chilichonse. Koma mfumu yachilungamo ikhoza kupanga malamulo ake yake. Ndipo iwo ukhoza kupha munthu iwo ukudziwa ndale zabwino ndizo zabwino iwe utulukamo nazo izi mwaona. Ndipo kotero ndizo izo demokrasi ndi lingaliro labwino koma iyo sigwira ntchito monga ngati komunizimu zinthu zonse nzofanana izo zimamveka bwino koma iyo sigwira ntchito ayi. Njira ya Mulungu yakukhala ndi mfumu monga Davide anali inali yolondola. Ndipo inu mumakhala ndi chimake chimodzi cha lingaliro monga mtsogoleri mmodzi wa gulu la asekhwe kapena zina zotero. Inu simungakhoze kutenga awiri kapena atatu aiwo ndiye inu mukawasokoneza iwo palimodzi inu mumabwera ndi lingaliro la mtundu uliwonse. Kotero ife tikupeza zikhalidwe lero zokonzekera kudza kwa Ambuye. Koma pamene mbale Nevro ndi ine ndi abale enawa tikuyesa kuchitira ubusa khamuli ine ndinacho china chake palingaliro langa tsopano chimene chimabwera zimene ife tikhoza kulankhulapo. Izo zili ine ndinalandira kalata tsiku lina kuchokera kwa dona wabwino. Ine sindinalandire iyo inabwera kudzera mwa munthu wina. Ndipo iye anali kwenikweni kundingʼamba ine mzidusa kapena kuyesera kutero. Anali kunena kodi iwe unayamba kodi inu akhristu a businessman mungakhoza kuchita china chake kuti mumuyimise mʼbale Branham. Anali chifukwa chakuti iye watulutsa buku ili tsopano lotchedwa mʼbado wa mpingo wa Laodikaya akutulutsa ena ambiri. Ndipo anati iye akungongʼamba chiphunziso cha chipentekoste muziduswa. Anali tsopano iye akulankhula za umboni weniweni kumati si kulankhula mu malilime. Ndipo anali ndiye iye akutsutsa alaliki akazi ndipo uyu anali mlaliki wamkazi. Ndipo anyamata ake ena mwanzanga opambana amene ine ndili nawo mu dziko. Onani iwo ali mwanzanga opambana amene ine ndili nawo. Ndipo iye anati, tsopano, ndipo mwamuna uyu ndi mkazi wake, ine ndinali kudya kadzusa ndiwo. Iwo anati, mbale Branham, yang'anani pa izi, kodi inu mungaganize izi, naso lola kalatayo. Ine ndinati, chabwino, mlongo, iye sakumvetsa basi. Anyamatawa anandiwuza ine kuti mayi wawo anali mlaliki wa mkazi, ndipo kuti iye sanali kutsatira uthenga. Ndipo tsopano iye akunena apa, iye anati, tsopano iye anati, akazi asamakhale nawo lamuliro pa mwamuna. Anali nanga bwanji Febe mu Baibulo womuthandizira wa Paulo. Ndithudi iye anali wogulitsa zinthu. Ndipo Paulo anawafunsa wanthu, kodi inu mukuganiza Paulo akanati mulole akazi akhale chete mu mpingo nkosaloledwa iwo kulankhula, natembenuka mozungulira nkunena, tsopano Febe wothandizira wanga muthenga, iye alalikira usiku ngapo bwanji, iye akanadzisusa mawu ake omwe, mwaona. Ndipo anati ndiye kuonjezera pa izo zonse, ine ndikupi anali Esteri, anali mmodzi wa oweruza mu Baibulo, anali mkazi, anali woweruza mu Baibulo, ngati iwo suli ulamuliro pa amuna. Ndipo mwamuna wa malonda uyu amene anachiritsidwa pomwe pano mu mpingo osati kale litali, iye anati tsopano mkazi wake anati, mbale Branham, izo ndayi zonse zinkandidabwitsa ine. Ine ndinati, bwanji mlongo, izo zikanakudabwisani inu motani? Anali chabwino apa pali woweruza wankazi. Ine ndinali izo ndi ndale osati mpingo, izo zilibe chochita chilichonse ndi mpingo. Paulo anati alole niwo akhale pansi pakumvera monganso linena lamulo. Ndipo lamulo silingakhoze kumuyika mkazi apo kuti akhale wansembe, silingakhoze kumuyika iye apo. Inu simunamuonepo mkazi ali wansembe wamkulu, inu simunamuonepo mkazi wansembe palibe paliponse mu Baibulo, inu simunamuonepo mlaliki wamkazi mu Baibulo. Ndithudi ena iwo anali aneneli achikazi ndi zina zotero, Miriamu ndi ena osiyana, Yestere mmodzi wa iwo anali woweruza pa Israeli, nthawi zina iwo anali mfumukazi pa iwo ndi zina zotero. Monga choncho mfumu ndi mfumukazi, pakufa pa mfumu, mfumukazi imayenera kutenga malo ake mpaka iwo atasanga mfumu ina ndi zina zotero. Mu Tucson, Arizona, ife tinayo woweruza wamkazi kumeneko mu mzinda, ndiyo chifukwa mzindawo uli wosokonezeka kwambiri. Ndipo ife tili mkazi alibe chochita mu ndale, iye alibe ntchito mu pa ulamuliro uliwonse mu mpingo. Malo ake ali mfumukazi ya mwamuna ku nyumba, kunja kwa izo iye alibe kanthu. Ndipo ife tikudziwa izo kukhala choonadi, inu simudzapeza konse. Ine ndikudziwa kuti izo zikumveka ngati zachikale, koma ine ndili nawo udindo. Ndipo ine ndikudziwa kuti ndikadzachoka pa dziko lapansi lino, matepi awo ndi mabuku awo azidzakhalapobe. Ndipo ambiri a inu anthu ang'ono mudzapeza mʼmasiku akudza kuti izi ndi chimodzimodzi choonadi, chifukwa ine ndikulangula izo mu dzina la Ambuye. Tsopano ife tikudabwa momwe mkazi yemwe ali mkazi wabwino, ndipo iye wabweretsa pa dziko lapansi lino ndi mwamuna wake womvera, mwamuna wabwino, ena anyamata abwino amene ine ndinakumanapo nawo, ndiwo mwamuna amene ine ndakumanapo naye. Ndipo basi mwansanga, basi mosachedwa, pamene iwo anamva uthenga, iwo anagulitsidwa pa iwo zana pa zana. Tsopano izo zikanakhoza kubwera mwakukonzedweratu kokha, ndiyo njira yokha yomwe izo zikanakhoza kudzera. Tsopano funso lili apa, ine ndinali kuganiza kuti onani, tsopano chifukwa chiyani Ambuye anali kundibweretsa ine mbuyo? Ndikudziwa izo, kudziwa osadziwa izo ayi, ndiwe omaliseche womvetsa chisoni, watsoka, wakhungu, ndipo osadziwa izo ayi. Ndisanali ine ndifike pa malo amenewo, ine ndikhoza kunena mwachidule zimene ine ndinanena masiku angapo apitawo pano muthenga pa ine ndikukhulupirira unali mulungu wa dziko lino, wachititsa khungu maso a wanthu kuti iwo mwantheradi akupembedza mdierekezi mu misonkhano ya chipembedzo. Kodi inu nonse munamva izo? Nonse inu mukumvetsa izo? Ndiyeno muthenga omwewo ine ndinabweretsa phunziro kuti mkazi kuvala zovala zamakhalidwe oyipa mopanda ulemu, iye akaweruzidwa pamalo achiweruzo ngati hule la munsewu. Izo zikumveka zachilendo moopsa. Ndiyoleni ine ndikujambulireni inu chithunzi chaching'ono. Tsopano muno muli nduna munzinda munthu wang'ono ndipo iye ndi mwamuna wabwino kunena mwa mwandale ine ndikuganiza iye akhoza kukhala wamakhalidwe monga aliyense mundale zake ndiyeno iye akumayenda ndi msungwana yemwe ali wotchuka kwambiri iwo nakondana ndikukwatirana iwo namakhala nawo pa mapando onse ndi zinthu zazikulu ndipo iwo onse namamwera palimodzi potsiriza mkaziyo iye alinako ku nyumba kwabwino iye amakhala mu kuzunguliridwa kwabwino iye ndi woganiziridwa bwino pakati pa wanthu koma iye onse iwo amamwa mkaziyo amavala kabudula amadula tsitsi lake amadzipaka utoto chilichonse monga ngati modolola iye mkazi wokongola kudzionesera yekha chabwino iye samapita konse ku mpingo mkomwe ngakhale mmodzi wa iwo chotero kubwera kudzalowa khomo loyandikira kwa iwo kubwera mkazi kuchokera ku mpingo wa baptist kapena mpingo wa methodist iye ndi mwamuna wake tsopano mkazi uyu tiyeni timupange iye wa methodist chifukwa a methodist amankera pang'ono mochuluka pa chiyero kuposa a baptist onse kupatula a new testament baptist iwo amakhulupirira mu chiyero koma kawirikawiri a baptist satenga zachiyero mkomwe onani iwo sakhupira mu chinthu chotero chotero ndiye tsopano tiyeni timupange iye wa methodist chifukwa iwo amakhulupirira mu chiyero ndiyeno mkazi wa methodist akusundira khomo linalo kwa mkazi uyu pa nsewu womwewu mwamuna wake ali tiyeni tinene kuti iye ndi wowerengera chuma cha wanthu ndipo kapena udindo wina chabwino mkazi wa methodist uyu akuyangana pa mkazi winayo ndipo pamene wazamalamulo uyu apita kunja kwa taoni dzina lake ndi yohane iti dzina lake ndi yohane tsopano musati mulingalire pa ilo tsopano ine ndikungotenga mayina wopeka tsopano ndipo dzina lake ndi yohane chabwino iye amakonda kuyenda ndi raf ndipo ndilo dzina lopeka onse ayiwo onani kungotinu mumvese nkhaniyi kuti tipange chithunzi chabwino chinthu choyamba inu mukudziwa pa phwando la uchidako rafu akumukhumbatiranso iye chabwino mkaziyo akuyamba kutenthedwa chifukwa iye ali mu chikondinso ndi rafu iye akuganiza ndiye patapita kanthawi rafu akuyamba kukumana naye iye ndipo iye amakhoza kuchibisa icho pa yohani kuchibisa icho pa maso ake ndipo iye akuganiza kuti iye ndi bakha wochenjera kwenikweni chifukwa iye akhoza kumathamanga ndi rafu atakwatiwa ndi yohane onani mkazi alibe konse katengedwe komwe kakhalidwe ndipo iye sakuganiza kanthu za izo koma mkazi wa methodist uyu wakulira mugulu lina iye amachita bolani kupita ku mpingo ndipo iye amaganiza kuti mkazi uyu ndi woyipa bwanji iye akunena kwa mwamuna wake pamene iye abwera mkati ine ndinamuona mwamuna uja akulowa mmenemo ndi kukomana naye iye ndipo pamene yohane ali kunja ku mlandu kwina kwake filadelfia kapena kwina kwake iye amamutengera mkaziyo kunja mu rodista yake ndipo iwo amakagona kunja uko padoko ine ndimawaona iwo akubwera ku nyumba sakokera konse makatani pansi nthawi zina akumupsopsona iye ndikumapanga chikondi kwa iye chotsatira oh kodi izo sizootsa iye akunena kwa mwamuna wake bwanji iye sali kandi koma hule lapoyera izonzona iye ndi woyipa kuposa uhule lapoyera chifukwa iye ndi mkazi wokwatiwa mwaona ndipo iye mkazi uyu mkazi wa methodist uyu akuganiza kuti ndi chochoyipa iye samapita mkomwe ku mpingo tsono mkazi wa methodist uyu sangachite chinthu ngati icho ayi ndedi iye ndi mkazi wakhalidwe ndiwo chinthu china iye sakanakhudza kachasu wapang'ono chifukwa mpingo wa methodist 94 kwa zana adongosolawo ndiwo kuletsa kotsutsa kachasu kutsutsa kachasu kotero iwo alinalo dongosolo loletsa ndipo anthu awa mpingo wa methodist uwo samakhala moyo wapamwamba kuposa uwo umene mpingo umaphunzitsa koma mkazi yemwe uyu mkazi wa methodist uyu amapita kunja usiku ndi mwamuna wake atavala kabudula la mulungu ikatha sunday school iye amadula tsitsi lake iye amapaka zopaka milomo ndipo ngakhale amasuta pang'ono tsono mu mawu a mulungu iwonse ndi mahule koma mmodzi uyapa ndi wamaliseche wompeza chisoni watsoka wakhungu ndipo sakudziwa izi Mmodzi yo ali basuola kwa monga winayo. Pakuti mamuna amene ayangana pankazi na musilira iye, wachita naye kale chigololo iye mu mtima mwake. Ngonga linkazi uyu tsopano iye akanati, tsopano dikirani mimi ndichabe Mbambo Branham. Ine ndikupatsani inu kuti mumvetse ine sindine hule. Mlongo wanga, mwina mwakenga linu, muda renge duela pa msopa Bible, ndiku ika manjanu, pa ilo, mungu kalapo kwa mulungu, ndiku lumbira, lumbiriro. Kuri inu, mwango kala wona, wona kwa mwamuna wanu monga inu, muka nakoza ukalira. Tupilanu, ndila mwamuna wanu kwa mamoe wanu, njua mulungu. Kali nzimu oipa umene wakudzozani inu. Ngariwo ngari inu simuli ndiye ndinu. Ine ndikoza kutsimikiza kuti ndinu wamisala kwa thunthu. Chikanachitika ndi chiyani kwa agogo anu akazi ngariwo akanayenda panja panse watavala kabudu lawo. Iwo akanawayika iwo kokhala kwa misala. Iwo anatuluka panja wopanda kuvala dresi yawo. Pali china chake chala kuika ndi maganizo awo. Ngati izo zinali chomwecho pamene pozili chomwecho tsopano. Kwenelo izo zikukwanyira dziko lonse kulowa mu misala. Chinthu chonse ndi chopenga. Ndipo iwo mwapang'ono pang'ono akwawira mkati mpaka anthu sakudziwa izo. Tsopano kodi iye ndi hule osati mwa mwamuna wake lumbiro la thupi lake. Koma pamaso pa Mulungu iye ali ndi woyipa mzimu wadama pa iye umene umampangisa iye kuvala monga choncho. Ndipo iye ali mu mʼbado wa mpingo wa Laodikaya. Ndipo iye sakudziwa kuti iye akuchita izo. Mkazi wosalakwa sakudziwa kuti Mulungu adzamuweruza iye chifukwa cha dama. Ndi zimenezo muzitengera izo kwa iye. Inu simungakhoze kumuuza iye. Palibe njira yotengera izo kwa iye. Bible linati iwo ali amaliseche ndipo sakudziwa izo. Ngati inu mungamutcha iye hule mwayekha iye angakumangitseni inu. Iye angatero. Ine sindilangula za munthu wina aliyense. Ine ndimalangula za tchimo. Ine sindimati mpingo wina ubambo akuti ndi akuti kumeneko mbusa wakuti ndi wakuti iye ali ayi ayi. Ine ndikunena kuti chiphunziso cha iwo onani chinthu chonse palimodzi. Ine sindimatchula munthu payekha si anthuwo pawokha ndikachitidwe kamene iwo alimoko. Ndikachitidwe kadziko. Mbale George Wright wakhala pali iwo ali usingu wa zaka makumi asanu ndi ziwiri mbamu zisanu kapena zaka makumi asanu ndi ziwiri mbamu zisanu ndi zitatu ine ndikuganiza. Inu mukuganiza kuti chikanachitika nchiyani ngati inu mukanapita kukamuona mlongo Wright tsiku lina ndipo iye atayima atavala akabudula. Bwanji inu simukanatero konse inu mwezi mutati atsekeledwa mkaziyo. Inu simukanamukwatira konse iye. Chabwino ngati mnyamata aliyense mutsiku limenelo akanachita icho chinthu chomwecho chikanadzachitika. Chabwino ngati ilo linali litchimo ndi cholakwika pa nthawiyo ndi chinthu chomwecho koma anthu akulira mu misala. Ndiloleni ine ndilosere china chake kwa inu basi icho chisanachitike. Dziko lonse likusonkhana mwa misala ndipo lidzayipira ndi kuyipira ndi kuyipira mpaka iwo adzakhala gulu la zigawenga. Ndipo zili pafupi mwa njira imeneyo tsopano. Kodi inu mukanaganiza munthu kumayendesa atazimisa magesi ake kumbali yolakwika ya nsewu? Rike mwana wang'ono wena kuti akadakhala ali ku high school kupha gulu la wanthu. Kodi izo zikuwaletsa iwo? Wina wotsatira kubwera pambuyo pake pomwe kumachita chinthu chomwecho. Kodi inu mukanakhoza kuganiza mnyamata yemwe amaganiza chayekha chilichonse chilichonse mwayekha kuchoka pano ndi kumachita mwanjira yomwe iwo amachitira? Kodi inu mukanaganiza mkazi wang'ono ndipo mukuphuka kwa ukazi wokongola woumbidwa bwino wamaonekedwe thunthu nkhope wokongola? Ndipo chinthu chomwe chakukhala kwake wokongola chikusonyeza kuti ife tili pa nthawi yotsiriza. Onani iye wapita yense palimodzi kumaonekedwa za mdziko zinthu za mdziko ndipo sati kukongola kwa chiyero kukoma kwa mumoyo wake. Ine ndaonapo akazi kunja kwa iwo kunalibe chinthu choti nkuchipenya koma iwo kalangula kwa iwo nthawi imodzi kulangula nawo iwo pamene tangapo iwo alimona chenicheni china chake chimene iwe sungachokeko. Onani kukongola kwa kunja ndi kwa mdielekezi ndi kwa dziko.
yang'anani pana Kaini mumwe iwo analowela muizo pamene ana amuna amulungu anaona na akazi a wanthu kuti anali okongola iwo anadzitengera kwa okha akazi ndipo mulungu sanawakhululukire konse iwo yang'anani pamene akazi a chiisraeli awo ndi manja azikanga ndi tsitsi likulendewera pamene ana amuna a mulungu awo anadza kupela dziko la Mowabu ndi kukomana nawo akazi okongolawo okhala ndi tsitsi lokonzedwa bwino ndi zokometsera ndi zopakapaka zambiri pa nkhope zawo kapena chimene inu mumazitcha izo ndipo pamene ana a mulungu awo anaona akazi okongola kwenikweni yawo mneneri wabodza anati ndife tonse ofanana ndipo iwo anakwatira pakati pawo ndipo mulungu sanawakhululukire konse iwo iwo anafera mu chipululu mmodzi aliyense wa iwo anafera pamenepo opanda chiyembekezo opanda mulungu ndipo otayika kwa muyaya otembedwa kwa nthawi zonse ngakhale iwo anali ataona ubwino wa mulungu ngakhale iwo anali atamwa kuchokera ku kasupe amene samaphwera konse iwo anali atamwa kuchokera ku thanthwe lokanthidwa iwo anali ataona njoka ya mkuwa ikuchita zozizwisa iwo anatuluka kuchokera pansi pa ubatizo wa Mose mu nyanja iwo anali ataona dzanja la mulungu iwo anali atadya chakudya cha angelo ndipo anali atachita zinthu zonse izo koma anakwatira mmenemo kulola akazi kuwabweresa iwo mkati ndi kukwatira pakati pawo osati kuchita chigololo kungokwatira pakati pawo mulungu sanakhululukire konse izo ndiyo nthawi yachiwiri imene izo zinakomana tsopano pano ife tili pa nthawi yachitatu zonyenga kwambiri tsopano kuposa kale ine ndikudziwa kuti izo nzolimba ndipo ine ndadabwa kawirikawiri munjira zambiri izo zingakhale motani nchifukwa chiyani ine ndikuchita kumalankhula mosasamala chonchi kwa wanthu nchiyani chimapangisa izo chotero ndipo komabe ine ndikuzindikira ngati akanati asakhala mulungu sipanakhala aliyense popanda mkazi akanakhala ndikumvetsera kwa ine koma iwo amabwera kachiwiri chifukwa pali wina wake yemwe ali naye nangula wang'ono wachiona ali pamenepo yemwe amadziwa kuti ndi zozolondola mosalabadira iwo akudziwa kuti ndi zozolondola tsopano penyani chimene chikuchitika ine ndikudziwa kuti izi nzolimba zili monga ngati dotolo akupatsani inu mankhwala ndipo inu nkukana kuwamwa iwo ndiye musamunene dotolo ngati inu muli mufe ndipo izi zili ngati mankhwala angabwanji anthu awa amene nthawi zonse amadzinenera kuti ine ndine wodana ndi akazi inu mubona inu mungoyangʼana momwe akazi akuchitira ndipo ine ndikuonetsani inu pamene mpingo uli makhalidwe akazi ali mu Laodikaya mu dziko mwathupi amaliseche omvesa chitsoni akhungu ndipo sakudziwa izi anthu akazi a mdziko ndipo mpingo uli mu steji yomweyo onali chathupi kuimira cha uzimu kupyola kumene nthawi ili yonse tsopano tsiku lina pamalo achiweruzo ine ndikudziwa kuti sindizo zotchuka kuzinena izo ndipo ngati munthu sali wodzozedwa kuti anene izo iwe kuli bwino usanenezi chifukwa iwe ukukopera ndiyeno iwe udzalowa muvuto ndithudi mokwanira tsopano zindikirani ine ndili kwenikweni kuoneka ngati munthawi zina ndagwirizira kamwa ya mkazi chitsegulire ndikutsanulira mankhwala mukamwa yake ndiyeno ndikugwira manja anga pakamwa yake ndipo iye akuwalavula iwo nthawi iliyonse bwanji ngati adotolo atachita zimenezo kwa odwala ndiye odwala yonkufa chifukwa iwo anakana kumeza mankhwala pamalo achiweruzo pamene zinthu zonse zingati kudula tsitsi ndikuvala kabudula ndi ine ndikungomanga kokha olalo olayandikira pafupi pamene inu muti mudzaone china chake chikuchitika pamene china chake chili chidzachitike ndipo maziko onse awapa akhala kokha akuyika maziko authenga waufupi wa msanga umene kuti udzagwedeze mafuko onse chifukwa chimene ine ndakhala ndikuwanena akazi ndicho chakhala basi chikuyikapa kwa china chake chimene iwe ukoza kuchigunda icho pamutu kumene ndicho ngakhale kuyesa kwauza iwo chimene chili cholondola ndipo ine nkumatsisa dzanja pansi monga chonchi ngati kamwa yomwe ndipo iwo akungowalavula iwo ndiye ndi ndani angawanene adotolo inu mukunena bwanji pa tsiku lachiweruzo pamene maliwu omwewo amene anafula motsusa izo adadzayimbidweso rekodi pamaso pomwe pa wanthu Ndiye nanga iwo akachoka bwanji kwa izo. Ulavulira iwo pakati pa zala zako. Utanulira wina sopansi ndiyepo tsiriza nkupusa mitu yao ndiku mbuyo, ndiku pita mbuyo. Sachi chita ichi. Komabe iwe ukabwela soka chiwiri ndipo ndimatsanulira moso iwo. Ndiyeni ndani yemwe adzasutsidwe. Ose da dotolo. Ose di mangwala. Koma kachitidwe kamunthu ndizo chimozimozi. Lidzakhala tsiku lopsa limodzi la masiku awa pamene fuko lochimwa kwambiri la chikoloweri lidzayime pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse. Ine ndikuona zaka zanga zikukwawira mmwamba, mapewa anga akugwa. Ndipo ine ndikudziwa zaka makumi atatu pano mu nsanja iyi, zaka makumi atatu ndi zitatu pano pa munda. Ndiwo moyo wautali, ndizo zaka makumi atatu ndi zitatu zautumiki. Chodandaula chimodzi chokha chimene ine ndili nacho kuti ine sindinakhale nazo zaka zana ndi makumi atatu ndi zitatu za iwo. Pakuti udzakhala mwayi wotsiriza umene ine ndidzakhale nawo pamene ndili wachivundi kuno kuti ndilalikire uthenga. Mulungu atithandize ine kuti ndime moona monga chona chingakhoza kukhalira ku mawu amenewo ndikunena basi monga iye anenera. Nchiyani chinapanga mkazi wa Methodist uja? Iwe ukanakhoza bwanji kutengera iwo kwa iye? Iye ali apa mu mbado wa mpingo wa Laodikaya uwo. Tsopano ife titenga mkazi wa Chipentekosite. Iye sayenera kumavala akabudula zopakapaka kapena kudula tsitsi lake. Koma iye akuyangana mbuyo pansi pa wa Methodist. Akuti tayangʼanani pa mkazi uyo amachita zakuti ndi zakuti. Kunena kuti mkaziyo samavala akabudula. Koma iye akuti ndipo iye mwini ali ndi tsitsi lodulidwa. Mwaona? Ukamakwera chamwamba mwa Mulungu ndimochimwa kwambiri momwe chinthu chonsecho chimaonekera. Ndiyeno nthawi zina upemphero iwe ukhoza kulingalira pamene mzimu woyera ukutengera iwe mwamba kulowa mu mlengalenga, ndiye chinthu chonsecho chimaoneka chinyanso. Ndiye pamene iwe ubwereranso pansi iwe umaoneka ngati ndiwe kwa wanthu ndiwe mthakati kuti ndiwe sindiwe kanthu koma wosinjirira wachikale. Ndiwe chitsiru chifukwa iwe umayima ngati chidempete chachikale ndipo nthawi zonse kumawadzudzula wanthu. Koma ngati iwe ukanakhala utakwera konse mu milengalenga iyo nthawi imodzi kumene iwe ungakhoza kukhala mukukhalapo kwa Mulungu, osati kupyolera mu zotengeka koma kupyolera mu mzimu woyera weniweni ukukukwezera mmwamba chinthu chonsecho chalembedwa ikabodi. Ulemelero wa Mbuye wachoka kwa chipembedzo chovala kunja chonsecho ndiko kulondola. Palibe mmodzi wa iwo yemwe akulondola. Tsopano ndiloleni ine ndikujambulireni inu kankombero kakang'ono. Ngati ine ndikanakhala nalo golodi lakuda koma ine ndikufuna inu muyangane apa. Ine ndipanga mkombero umodzi monga chonchi. Ndipo ine ndipanga mkombero wina mkati mwa mkombero uwo ndiye iwiri. Ndiye ine ndipanga mkombero mkati mwa mkombero umenewo. Ndiyo mikombero itatu zozungulira zitatu. Tsopano ameneyo ndi inu. Ameneyo ndi Mulungu. Mulungu mu utatu ali mmodzi. Ndipo popanda utatu iye sali Mulungu. Iye sangakhoze kuonetseredwa mwa njira ina iliyonse. Ndipo inunso simungakhoze kuonetseredwa wopanda kukhala munthu wa utatu yemwe inu muli ndizo thupi, mzimu, moyo. Popanda chimodzi cha izo inu simuli athunthu. Mwaona? Inu mukanapanda kukhala nawo moyo inu sibwenzi muli kanthu. Inu mukanapanda kukhala nawo mzimu inu simukanakhala muli kanthu. Inu mukanapanda kukhala nalo thupi inu mungokhala mzimu wopanda thupi. Kotero Mulungu ali wamphumphu mu utatu wa umunthu. Osati utatu wa anthu koma umunthu umodzi mu utatu. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndi maonetseredwe amodzi oona a Mulungu. Mulungu. Zindikirani apa, ingodikirani ine. Ine ndikukhulupirira, ine ndinawerenga izo maminiti pang'ono apitawo. Mvetserani kwa izi. Angelo wa mpingo wa Laodikaya lemba zinthu izi anena ameniyo mboni yokhulupirika ndiyoona chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu. Mulungu ndi mlengi ndipo nanga iye analengedwa chotani? Koma ichi ndi chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu. pamene Mulungu izimu analengedwa mumaonekedwe a munthu uyo anali Mulungu akulengedwa. Mulungu mlengi iye mwini kukhala chilengedwe. Mulungu yemwe anapanga doti, anapanga kasham, anapanga potash, kuwala kwa dziko, mapetroliamu, anatenga chithunzi icho palimozi nadzilenga iye mwini muchiyambi cha chilengedwe cha Mulungu. Ameni, mapeto. Ameni, amatandauza zikhale chomwecho izo. Mapeto a Mulungu, pamene Mulungu anatsirizitsa muchilengedwe chake. Tsopano zinali motani izo. Palibe munthu wamuonapo Mulungu pa nthawi iliyonse, koma wobadwa yekhayo wa Atate wamuonetsera iye. Inu mukumvetsa izo? Tili miniti chabe, inu simukufulumira. Tiyeni titembenuzire kwa Kolose miniti chabe. Ine ndangopezeka ku linabwera lemba mu malingaliro anga. Tiyeni titembenuzire kwa Kolose, buku la Akolose. Ndikutenga, ine ndikukhulupirira kuti ndiwo mutu woyamba. Ine ndichita kuyang'ana pa izi chifukwa izo sindina zilingaliretu apa, kotero ine ndidza. Monga ine ndinalili pamene ine ndinali mlaliki wang'ono, ine ndinkakhoza kuganiza za zinthu izi, basi pomwepa kumene koma pamene ine ndikukulirapo, ine sindingakhoze. Tiyeni tiyambire pa ndime ya 9, ine ndikukhulupirira. Pachifukwa ichi ndi Paulo akuwuza Kolose za Khristu yemwe iye anali. Pachifukwa cha ichi ifenso kuyambira tsiku limene ife tinamva izo sitileka kukupemphererani inu ndi kukumba kuti inu mukadzazidwe ndi chidziwiso chonse cha chifuniro chake mu nzeru zonse za mzimu ndi kumvetsa. Inu mukakhoze kuyenda woyenera Ambuye mwakuwakondweresa konse pokhala opindulitsa mu ntchito zonse zabwino ndi kuwonjezekera mu chidziwiso cha Mulungu, wolimbikitsidwa wonse molingana ndi mphamvu ya ulemerero ya chipiriro ndi kuvutika motalika ndi chimwemwe. Pereka kuthokoza kwa Atate chimene chili choyenera, amene anatipanga ife oyenera wogawana nawo azolowa zawo. Amene watipulumutsa ife kuchokera ku mphamvu za mdima ndipo watisinthira ife mu ufumu wa mwana wake wokondedwa. Apa ife tikufika tsopano, yang'anani. Mwa amene ife tili nacho chiwombolo kupyolera mu magazi ake ngakhale chikhululukiro cha tchimo. Amene ali mu chifaniziro cha Mulungu wosaoneka. Mamvetsa izo ndi Meya 15, Akolose 1:15. Woyamba kubadwa wacholengedwa chilichonse. Amen. Chiyani? Woyamba kubadwa wacholengedwa chilichonse. Kayakhale mngelo, kayakhale aliyense yemwe angakhale, iye ndi woyamba kubadwa wacholengedwa chilichonse. Pakuti mwa iye zinthu zonse zinalengedwa. Zinthu zonse zolengedwa zimene zili mmwamba kapena mu dziko lapansi, zooneka zosaoneka, kaya iyo ikhala mipando yachifumu, kaya iwo akhala maufumu zimphamvu mphamvu, zinthu zonse zinalengedwa ndi iye ndi kwa iye. Ngakhale izo zikhale chilichonse chimene izo zingakhale, palibe chinthu china. Zindikirani. Ndipo iye ali chotero, iye ali patsogolo pa zinthu zonse, ndipo ndi iye zinthu zonse zimakhalapo. Kayakhala Atate, Mwana, Mzimu Woyera, chilichonse chimene chili, iye ali patsogolo pa zinthu zonse. Patsogolo pa zinthu zonse zimene zili kumwamba mu dziko lapansi, zooneka zosaoneka kapena chilichonse, mwana uyu wa Mulungu analipo pasanakhale zinthu zonse. Kulondola uko, ine sindikusamala ili mipando yachifumu, maulamuliro, chilichonse chimene chili, mipando yachifumu yakumwamba, maulamuliro, chilichonse chimene icho chingakhalemu, machitidwe a zauzimu za zikulukuseli mu miyaya kumene izo zinali, chilichonse chimene chinalipo, angelo milu chimene chinalipo, iye ali patsogolo pa zinthu zonse. Amen. Kodi inu simungakhoze kumuona iye? Iye analipo pasanakhale zinthu zonse, ndipo izo zinalengedwa ndi iye. Iye ndi Meya 17, ndipo iye analipo pasanakhale zinthu zonse, ndipo ndiye zinthu zonse zimakhalapo palibe chinthu chingakhoze kupanga izo kuyenda koma iye kaya ndi Mulungu Atate, Mulungu Mzimu Woyera, kaya ndi angelo, maukulu, zimphamvu, maulamuliro, chilichonse chimene chili, zinthu zonse zimayendeserwa ndi iye, zinthu zonse zimakhalapo ndi iye. Ndipo iye ali mutu wa thupi, mpingo, amene ali chiyambi, amene ali chiyambi, woyamba kubadwa kuchokera kwa akufa. Ndiko kuukitsa zimene iye anabwera kudzaziwombola. Kuti muzinthu zonse iye akakhale nako kutsogolera. Akakhale nako kutsogolera, inu mukudziwa chimene izo zikutandauza. Ndiko pa zonse. Iye ali pamwamba pa zinthu zonse zimene zinalengedwapo, mngelo aliyense, chinthu chilichonse, chilichonse, chinthu chilichonse chimene chilipo, iye ali pamwamba pa zinthu zonse. Ndi cholengedwa chanji ichi, angakhale ndani iye, pamwamba pa zinthu zonse. Ndipo akamanga mtendere, tiye tione mini mchabe ulamu. Pakuti chinamukondweretsa Atate, kuti mwa iye mukakhale muli chidzalo chonse. Chidzalo chonse cha zinthu zonse, chidzalo chonse cha Mulungu, chidzalo chonse cha angelo, chidzalo chonse cha nthawi, chidzalo chonse cha muyaya, chilichonse chimakhala mwa iye, ndiye munthu uyu. Ndipo atapanga mtendere kupyolera mu magazi a mtanda wake mwa iye kuti akayanjanise zinthu zonse kwa iye mwini. Mwa iye ine ndikuti kaya zitakhala zinthu mu dziko lapansi kapena zinthu mwamba. Apa pali umunthu waukuluwo umene ife tikukamba chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu. Tsopano kuti mpingo kuti cholinga chake chonse chomwe chinali mpingo. Tsopano ife timalowa bwanji mu mpingo uwu? Mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwira mu thupi limodzi, mpingo, thupi la Khristu. Izo sizingakhoze kulephera. Tsopano apa pali zimene zimachitika. Tsopano penyani ichi kachithunzi kakang'ono chabe kosonyezapa. Tsopano munthu wakunja uyu ndi mnofu. Ndicho chimene ife timayang'anapo, chimene ife timachiona. Ndipo iye alinawo makomo asanu kwa thupi ilo. Ndipo mwana aliyense wa sukulu ya gramala ngati ine mwini adzadziwa kuti zilipo mphamvu zisanu zolamulira thupi: kupenya, kulawa, kukhuza, kunungiza ndi kumva. Popanda izo inu simungakhoze kulikhudza thupi. Ndiyo njira yokhayo imene muli nayo kwa thupi: kupenya, kulawa, kukhuza, kunungiza, kumva. Inu mumaona izo, kulawa izo, kukhudza izo. Tsopano ameneyo ndiye woyipayo kunja uku. Tsopano mkati mwa iye muli mzimu umene inu mumakhala pamene inu mubadwira mu dziko lapansi, ndipo mpweya wa moyo utapumiridwa mwa iye. Mzimu umenewo ndi wachikhalidwe cha chidziko, chifukwa iwo sunaperekedwe kuchokera kwa Mulungu, koma iwo unaperekedwa kulolezedwa ndi Mulungu. Tsopano inu mwamvesa izo? Pakuti mwana aliyense amene abadwa mu dziko amabadwa mu tchimo, kuwumbidwa mukusaweruzika, kubwera mu dziko akuyankhula mabodza, kulondola uko. Kotero munthu ameneyo mkati mmenemo ndi wochimwa kuyamba ndi kuyamba. Tsopano koma tsopano iwo uli nawo makomo asanu. Ndipo makomo asanu amenewo ine sindikudziwa ngati ine ndingakhoze kutchula izo molondola. Tsopano pamene choyamba ine ndikudziwa ndi lingaliro, chikumbuntima ndi chikondi, kusankha. Ayi, chikumbuntima, kukonda, kuganiza. Pali makomo asanu kwa mzimu. Iwe sungakhoze kuganiza ndi thupi lako. Iwe uyenera kuganiza ndi mzimu wako. Iwe sungakhoze kukhala ndi chikumbuntima mu thupi lako. Ilo lilibe ubongo woganizira mkomwe, thupi lako lilibe. Kotero iwe uyenera kuganiza ndi mzimu wako. Iwe uyenera kuganizira. Iwe sungakhoze kuganizira ndi munthu wako wathupi, chifukwa kulingalira sikupenya, kulawa, kukhuza, kunungiza kapena kumva. Kulingalira ndi kumene iwe ungakhoze kupanga maganizo ako. Ngati iwe ukugona kapena uli kunja, thupi lako likugonapo litafa, koma mzimu wako ukhoza kulingalirabe. Zipo mphamvu zisanu zimene zimalamulira munthu wankati ameneyo. Ndipo izo tsopano kwa munthu wotsiriza amene ali moyo pali mphamvu imodzi yokha imene imalamulira iwo ndipo iyo ndi ufulu chochita cha khalidwe kufuna mwa ufulu kuti usankhe kapena kuti ukane ndipo tsopano chifukwa chimene wanthu lero tsono musati muiwale izi tsopano ndipo inu mudzaona chimene woyera chimene umboni weniweni wa mzimu woyera uli mwaona tsopano wanthu akhoza kukhala moyo mu mzimu uwu ndipo iwo nkumavina mu mzimu iwo nkumafuula mu mzimu iwo nkumapita ku mpingo mu mzimu ndipo iwo akhoza mwamtheradi kukhala nawo mzimu weniweni wa mulungu utadzoza pa mzimu umenewo koma nkukhalabe otayika ndipo basi ngati wodzazidwa ndi ziwanda monga iwo angakhoze kukhalira ndi mzimu umenewo chifukwa penyani ndicho chifukwa inu simukanakhoza kumuuza mkazi uja iye anali kuvala kabudula anali kulakwitsa inu simukanakhoza kumuuza iye kuti kudula tsitsi lake kunali kolakwika chabwino tsitsi lanu lina kwakuchita kwanji ndi izo chabwino ilo linachita kwa Samson mwaona aliyense amene adzaonjezere mawu amodzi kwa awa kapena kutenga mawu amodzi kwa iwo iwe uyenera kukhala nawo mtheradi pena pake tsopano mwachisanzo ngati ine ndikanakhala mwamuna wa Baptist ndipo inu ndikubwera uko ndikudzandiuza ine kuti ine ndiyenera kukhala ine ndiyenera kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu zili mu Baibulo chabwino chinthu choyamba inimukudziwa ine nditi ine ndikawafunsa abusanga ndipo ine ndipita kwa abusa iwo nkuti izo ndi zina zake zakale kutali onani eya onani ife abaptisti apa pali zimene ife timakhulupirira ife timakhulupirira kuti ife tiyenera kumizidwa mu maudindo a atate mwana mzimu woyera ndiyo njira imene mpingo wonse wachitira izo kuchokera pamene John Smith anawuyambisa iwo ndiyo njira iwo wachitidwira chabwino ndiwo mtheradi wanu kusiyana ndi zimene munthuyo amanena banji ngati ndinu a Methodist ndipo kukonga ndiko kachitidwe kanu ndipo inu mukuwuzidwa kuti inu muyenera kumizidwa mukuona chimene ine ndikutanthauza inu mubwerera kwa mʼbusa wa Methodist ndipo iye adzalemba ndikuwafunsa bishop ngati wakuti ndi wakuti ananena zakuti ndi zakuti za izi koma ife mpingo wa Methodist ife tinayambitsidwa zaka mazana atatu kapena anayi zapitazo mu England ndi John Wesley ndi Whitfield ndi onse iwo kumeneko ndi Asbury ife tinapeza chikalata ichi potsatira John Wesley kuti ife tiyenera kukonkhedwa chifukwa ali chabe akunja kuti maonekedwe ndipo ife tikuganiza kuti kukonkha kuli kwabwino basi monga ilili njira inayo ngati ndiwe weniweni ngati mpingo wa Methodist uli mtheradi wako ndiwo utali wamomwe iwe ungapitire ngati ndiwe mkatolika ndipo ine ndidzakuwuzani inu izo sizili mu baibulo kuti musamadye nyama lachisanu ndi zinthu zonse zimonga chonchi ndipo ukaristiya woyera suli mkate chifukwa ndiwo mzimu ndi zina zotero ndipo inu mukapita kwa ansembe anu wansembe amati apa izo zili zalembedwa kumene muchikalata chathu ndipo ngati mpingo uli mtheradi wanu inu simumalabadira zimene aliyense anena ndiwo mtheradi wanu o mulungu thandizani izi kuti zimire mkati kwa ine chinthu chonse cholakwika mawu a mulungu ndiwo mtheradi chilichonse chimene mawu anena ndiye ndiko kulondola tsopano njira yokhayo pamwamba apa mumilengalenga iyi yomwe inu mungakhoze konse kukhalira mkati mwa munthu wamkati wa mng'ono uyu ndipo inu muyenera kudziwidwiratu chifukwa inu munali ndi mulungu ndinu gawo la mulungu ine ndinali mwa abambo wanga ine ndinalinso mwa agogo anga amuna ndi agogo amuna agogo anga amuna mwa mbewu ine ndinali mmenemo ndipo ine ndinali mwa Khristu inu munali mwa Khristu masiku a dziko asanakhalepo iye anadza kudzawombola agaomwe amene anali mwa iye haleluya ana ake amene anali mwa iye iye sanabwere konse ku kudzapulumusa wana andiyerekezi iwo sadzawudziwa konse iwo Ndipo iwo aliwothethelika kwambiri munjira zakuphunzira kwawo malunga mwauti iwe sungakhoza kufanizitsidwa nawo iwo mkomwe iwe sungakhoza kuwaposa iwo kulankhula koma mwachikhulupiriro iwe umaona izi tsono sayansi sinso wachikhulupiriro chilichonse sayansi imatsimikizira zimene iwo akulankhula iyo sinso wachikhulupiriro chilichonse wansembe wachikatolika adzakuzanini taonani kutalika kwake momwe mpingo wakatolika wagwedezekera taonani kutalika kwa momwe iye anayimira pansi pakuzunza kwachikunja mpingo wa methodist kuti onani apa utali wake ine ndinaona mpingo kulangula zachizindikiro chachinyengo ndikubwera munseudzulo ine ndinaona anati mpingo wa khristu unayambitsidwa AD 33 sunakwanise ngakhale usingu wa zaka zana onani chipembedzo
oh my
chiphunziso cha atumwi alibe mkomwe kalikonse iwo ndi asaduki alelo opanda mzimu opanda ndipo iwe sungakhoze kuwauza iwo iwe sungakhoze kulangula kwa iwo iwe sungakhoze kulingalira nawo iwo chifukwa ife tikupita kupyala kulingalira musatsamire kukumvetsa kwanu komwe chikhulupiriro sichilingalira mkomwe chikhulupiriro chimakhulupirira iwo iwo amati tsopano onani apa kodi inu mukukhulupirira kuti ife timayenera kuchita zinthu izi kumbuyo uko zamkutu kuti koma baibulo limanena chomwecho ine sindingakhoze kufotokoza momwe izo zimachitikira koma izo zimachitika mulungu ananena chomwecho kotero iwe suso ine sindingakhoze kukuwuzaninu kanthu za izo chikhulupiriro sichimafotokoza izo kodi inu mumadziwa izo chikhulupiriro chimangokhulupirira izo yesu ananena kwa nikodimo kuchokera kwa khonsolo ya ekumeniko ya tsiku lake anabwera kwa iye ndi usiku anati ambuye ife tikudziwa kuti ndinu mphunzitsi wochokera kwa mulungu chifukwa palibe munthu angakhoze kuchita zinthu zimene inu mukuchita kokha ngati mulungu ali ndiye iye anati indetu ine ndinena kwa iwe kupatula ngati munthu abadwa kachiwiri iye sangakhoze ngakhale kuona ufumu wa mulungu anati ine munthu wachikulire kulowa muchiberekero chama iye anga kuti ndibadwe iye anati chono ine ndikuwuza bwanji iwe zinthu zakumwamba pamene iwe sukukhulupirira ngakhale zinthu zapadziko lapansi mwaona ndiye iye anati tsiku lina kupatula ngati inu mutadya thupi la mwana wa munthu kumwa magazi ake inu mulibe mmoyo mwa inu iye sanafotokoze izo atumwi yawo ndiwo atsiku limenelo amene anakonzedweratu kumoyo iye amene anadziwa izo anati onse amene atate andipatsa ine adzaza chinthu chokha chimene inu muyenera kuchita ndicho kungopangisa liwu langa kudziwika iwo akulidziwa ilo pakuti ngosa zanga zimadziwa liwu langa ndipo liwu lili mawu ofotokozedwa iwo akakhulupirira ilo mulimonse ndiwo sasowa kutsimikizira chilichonse mwa sayansi kapena kumufunsa msaduki aliyense kapena mfarisi kapena china chilichonse cha izo ine ndinanena izo iwo akhulupirira izo pakuti ngosa zanga zimamva liwu langa ndipo ili ndi liwu la mulungu mumaonekedwe a kalata chifukwa ili ndi gumbuliso la thundu la yesu khristu chipangano chakale chatsopano zitayikidwa palimodzi amen ndi zimenezo chifukwa chiyani inu mukuti awa ndi anthu abwino chiyani chimawapangitsa iwo chifukwa chinthu chimodzi chikhomo chomangirapo chawo chili pa mpingo ndipo umu apa inu mukumbukira la mulungu latha sabata yapitayo yangati analipo pano ndipo anamva ulaliki pa odzozedwa amu masiku otsiriza ine ndikuganiza nonse a inu onani iwo ali odzozedwa mizimu yawo ndi odzozedwa mumalo achiwiri awa tsono mkazi woyamba uyu akuti ayi iye salabadira zimene mpingo nena zimene wina aliyense ananena iye ndi bakha wochenjera iye ali nawo maphunziro aku koleji iye akhoza kuphimba izo pa mwamuna wake ndikuganiza kuti iye ndi wochenjera pakuchita izi mkazi wina uyu ndi wamaliseche wakhungu ndipo sakudziwa izo oh ndizo zachisoni koma ndizo chithunzi chimene baibulo limatijambulira ife tsopano iye amapita kutchalichi mkazi ameneyo zingakhale zabwinoko kuti mkazi uyo akanakhala iye amakhala moyo wabwino moyo woyera palibe kanthu kotsutsa izo mulungu adzakhala woweruza wa izo ine sindikudziwa ine sindine woweruza Ine ndilikoka udindo pazimene iye andisonyeza ine. Ndicho chimene atumwi ananena. Ife timalangula izo zimene ife tikuzidziwa, zimene ife tinamva, zimene ife tinaziona. Ndizo zonse zimene ine ndili nazo udindo. Ndizo zonse zimene inu muli nazo udindo. Koma tsono inu mukuona ngati inu mutamutenga mkazi yemweyo, kodi iye akanathera kuti? Mwaona, iye anayenda mozungulira kumene, iye anamva mosakayika, anatsegula wailesi nthawi zambiri, lula mulungu lakhala likulankhula nthawi zambiri. Chabwino tsopano, onani, iye akubwera mu mwambo uwapa kagulu, mipingo yonse ili magulu. Chilichonse ndiko kulondola chimodzi-modzi, iyo ili mphanga chabe kumene anthu amasonkhana pali m'modzi ngati ziwalo zake. Ndipo iye akubwera chakuno, chabwino izo zikumukwanira iye bwinobwino basi. Tsopano ngati inu mupita kukamuwuza iye chimene iye ayenera kuchita, iye samvetsera kwa inu. Inu mukamuonetsa iye mu Baibulo, iye samvetsera kwa izi. Tsopano mʼbale wanga wokondedwa Mulungu, ndemanga imodzi kapena ziwiri zina chabe tisanaseke. Ndikotala isana kwani nthawi yotulukira maminiti 10 ndi asanu. Tsono penyani, ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Chifukwa chiyani mkazi uyo sakukhoza kuona izi? Chifukwa chiyani iye sakukhoza? Kunena zakukhala mchigololo mwathupi kwa mwamuna wake, iye siwolakwa, iye alibe kanthu koti angavomereze. Iye ali wosadetsedwa monga iye analili tsiku limene iye anabadwa, palibe mwamuna amene wamukhuza iye. Ine ndikulankhula mbali zonse tsopano, kwa mkazi, kwa mpingo. Iye ali wosadetsedwa monga iye anabadwira, chabwino ndizo chimodzi-modzi zimene mpingo uli. Monga iye anabadwira, koma iye anabadwira mu tchimo, kumbidwa mukusaweruzika kubwera. Mukuona chimene ine ndikutanthauza. Tsopano, inu mukamuwuze iye kuti ndikolakwika kuti iye azidula tsitsiratu. Baibulo linanena chomwecho. Ndikolakwika kuti iye azivala kabudula amenewo. Baibulo linanena chomwecho. Iye ati zamkutu. Kwa chiyani, mtheradi wake suli pansi pano mu munthu wachitatu uyo, moyo umene unakonzedweratu ndi kutumizidwa kuchokera kwa Mulungu. Koma mtheradi wake uli pa bungwe kunja kuno, limene munthu wina walikhazikitsa kunja kwawa. Maona? Koma ngati mawu a Mulungu ali pansi mu moyo umenewo, iwo umati amen. Ine ndikuona izo, iwo umafola nazo izo. Tsopano penyani apa. Choncho munthu yemwe wabadwa mwa mzimu wa Mulungu. Onani, apa pali nofu wakunja. Tsopano ine ndikulankhula mwamvera osanganikirana, koma ine ndikulankhula ngati wanu, ngati mbusa wanu, ngati mʼbale wanu. Apa pali nofu ndiwo wofoka, uli wokakamizidwa kutero. Dona wang'ono akayenda munsewu, nyamara wina mu usinkhu wa ung'ono wake chabe, pamene iye ali 10 ndi zisanu ndi ziwiri, 10 ndi zisanu ndi zitatu, usinkhu wa zaka 20, 10, 20 ndi zisanu, 30, akamayenda kuzungulira mmenemo. Ndipo dona wang'ono uyu akubwera akupotola maonokedwe ali wonse thupi lake, akuyenda atavala nsapato zazidendene zazitali, iye mwini atadzitulusira yense mtsogolo ndi mbuyo. Ndipo dresi lili mwamba chomwecho pamwamba pa maondo ake kamene atafala kabudula. Kodi inu mukudziwa kuti Baibulo linanena kuti iye adzachita monga choncho? Inu mukudziwa Baibulo linati ndiyo njira yomwe iye atazidzachitira, momwe iye ati adzakhalire wauve chotero? Kodi inu munawerenga izi apa Reader's Digest ya mwezi uno kuti amuna ndi akazi a tsiku lino asungwana ang'ono kuchokera 20 kapena usinkhu wa zaka 25 ali mukusintha kwa matupi. Kuli inu mumabyola kusintha kwa moyo mu usinkhu wa pakati wa moyo malingana ndi science pakati pa 20 ndi 25. Izo zinali kukhala pozungulira 33 kapena 35 mu usinkhu wanga. Mu mʼbado wa amayi anga mkazi sanali kugunda posintha thupi mpaka iye ali ndi 40 kapena 45. Nʼchiyani icho? Ndikubyalala mu science ndi chakudya zosakanizidwazi ndizo zasokoneza thupi lonse la wanthu mpaka ife takhala gulu la mulu wachivundi. Chabwino, ngati umunthu wachithupi wasokonezeka, kodi siliriso khungu la ubongo wa umunthu wathupi ilo? Tsopano yang'anani mzimu kutsatira izo. Lidzafika nthawi mu dzina la Ambuye imene anthu adzapita kwa thunthu mʼmisala. Baibulo limanena chomwecho. Yuwa zaguwa ndi kufula. Zindu za zikulu zota. Mkulinga liya kwao kwa maganizo. Mawaile sindi zindu madongo solo atu wa television. Akutulusa zimenezo. Pata kala zindu zote lo ngari nyelele. Zidza ugeba zibola pansi. Zimenezi kuzidza kaleza zitari ngari mitengo kumi ndi inai. Pata kala mbalame zomwe zidza uluka patzibola pansi. Zokala ni mapiko mailo sanai kapena asanu chopingas. Ndipo anthu poona izo, iwo adzakuwa ndi kufula, ndi kulira chifundo. Koma iyo idzakhala miliri. Dikirani mpaka ine nditadzalalikira pa miliri iyo ikutseguka. Yang'anani zimene Mose anachita pansi pa umunthu wachithupi osati mzimu. Pamene iye anali Mose, Mulungu ananena kwa Mose, pita kunja uko kwa mneneri wake, ukanyamule fumbi lodzaza mdzanja, ukaliponyera ilo mwamba mu mlengalenga ndi kunena, pakuti atero Ambuye, utitiri udzadza pa dziko lapansi. Kunali kulibe utitiri, chinthu choyamba inu mukudziwa, iwo anayamba kuona china chake chikukwawa pa thengo. Hanenganapo, hapo pali zina chake. Ndipo palapita kanthawi, izo zinali makuya kwakuti iwe suka na kuza kupaza kupiola mwaizo. Kodi izo zinachokera kuti Mulungu ndi mlengi. Iye akhoza kuchita zimene iye angafune. Iye ndi wochita mweka. Iye akhoza kupanga mbalame imene ingafikire mapiko ake kuchokera kumbali imodzi ya dziko lapansi mpaka kuina. Yenedi lola lintenje zibwele ziphimbe pa dziko lapansi lonse. Kuna alikulibe ntenje mudziko. Chinthu choyamba ili mukudziwa chintchentche chachikulu chinayamba kuwuluka pozungulira. Chinthu choyamba apo panali zisanu ndi zitatu kapena kumi, kumi ndi ziwiri. Chinthu choyamba ili mukudziwa iwe suka nakhoza kuyenda kupyola pa izi. Mulungu mlengi amasunga mawu ake. Ndipo iye anatapansula ndodo yake pakulamulira kwa Mulungu. Ndipo anati mulole achule adze ndi kudzaza dziko lapansi. Ndipo achule anadza mpaka iwo anawunjika iwo mmiri. Ndipo kununga kunali paliponse mwina utali wa mapazi makumi anayi kapena makumi asanu ya achule. Iwo anali moyika makapu mwa Farao. Iwo anali mukutembenuzira pansi tofunda. Ndipo apo nkukhala pali achule mazana asanu pansi pachofunda pansi pakama muzakudya paliponse pamene iwo anapita panali achule achule achule. Kodi iwo ankachokera kuti? Mulungu mlengi ndi wochita mweka. Chimene iye anena iye adzachichita. Ndipo iye anali padzakhala maonekedwe owopsa pa dziko lapansi. Ziwala zokhala ndi tsitsi ngati akazi tsitsi lalitali kuti zidzazunza akazi awo amene amadula tsitsi lawo. Mano ngati mkango mbola mu michira yawo ngati zinkhanira. Iwo adzazunza muna miyezi. Ingodikirani mpaka ife titafika kukutsegula miliri ndi zisindikizo izo ndi mabingwa asanu ndi awiri awo mudzaone zimene ziti zidzachitike. Oh mbale, kuli bwino inu mupite ku Goshen pamene ikadalipo nthawi yoti mufike ku Goshen. Musati mpereke tchelu lilonse ku chakunja ichi. Penyeni apa, apa pali done wang'ono amene akudzipotola iye mwini apo mu nsewu. Apa pali nyamata wang'ono maso ake akugwira izo. Iye ndi membala wa mpingo, iye ndi wa chipentekosite, iye ali chilichonse chimene iye ali, koma chinthu choyamba inu mukudziwa, mulibe chikhomo chogwirirapo mmenemo. Iye adzati moni, iye ali ndi tsitsi lopoteka ndipo wokhala ngati wa maonekedwe abwino mnyamata wa mapewa owongoka mwina amayesa kukhala moyo wolondola. Mkaziyo akuyamba kuyenda kudza kwa iye ngakhale mlaliki. Chinthu choyamba inu mukudziwa nchiyani ichi. Izi chili kunja kuno mnofu kukhumba ndipo mzimu pansi apa ukanali wodzozedwa kumati usati uchite izo usati uchite izo. Koma nchiyani chimene icho chiti chidzachite? Icho chidzasuntha pozungulira pomwepo apo chikugwira apo icho chikupita. Chinthu choyamba inu mukudziwa iye akuyesera kupangana naye iye tsiku. Iye ali ndi mulandu wakuchita chigololo kaya iye anakhuza iye kapena ayi. Koma weniweni mwana wamwamuna wa Mulungu wobadwa kachiwiri. Amen. Iwe sungakhoze kuchita izo mwaweka. Ndizosatheka kwa thundu kuti mwamuna wamagazi ofira kuti ayende pamaso pa mkazi monga choncho popanda china chake kuchitikapo. koma pamene pali china chake mkati umo china chake chachingono chobadwa kachiwiri umu ngakhale munthuyo akhoza kukhala kuti anafula analangula mmalilime kulumba kuvina china chilichonse kudzozedwa nawo mzimu anachita zizindikiro zonse ndi zodabwisa zimene mulungu ananena mmenemo mwa mzimu wake yesu anati ambiri adzaza kwa ine mu tsiku limenelo kunena ambuye kodi ine sindinanenere mu dzina lanu kodi ine sindinatulusa adielekezi mu dzina lanu sindinatelo ayi iye anati chokani kwa ine inu akuchita kusaweluzika kusaweluzika ndi chiyani china chake chimene iwe ukuchidziwa kuchita kwake ndipo nkusachichita icho chokani kwa ine inu akuchita kusaweluzika ine sindinakudziweni konse inu koma pansi mkali mwa munthu ameneyo ngati chikhomo chachingʼono icho chili mmenemo mbewu ija ya mulungu imene inakonzedweratu maziko a dziko asanakhalepo ine sindikusamala zimene zingachitike icho chimamugwira iye icho chili mmenemo kudzakhala ndicho chifukwa mkazi uyo ati adzavale akabudulawo iye akuwerengedwa hule chofanana ndi mkazi amene ali mukuchitako mona iye sakudziwa kuti mzimu uwo iye amadziwa bwanji mtheradi wake mtheradi ndi chiyani ndi mawu otsiriza mtheradi ndi amen ndicho mapeto amkangano wonse mtheradi wako ndipo ngati mpingo wako mpingo wa chipentecost umene umakuza linu kuti tsitsi lalitali ndi zinthu ndi zotentheka chabe inu muli ndi tayala la speyala kumbuyo kwa mutu wanu ndi zina zotero zinthu za mtundu umenewo munthuyo ali wodzazidwa ndi mdielekezi pakuti mawu a mulungu anati ndi chamanyazi kuti mkazi adule tsitsi lake iye sadzalemekeza mutu wake ngati iye salemekeza mwamuna wake ndipo mwamuna wake ndi mpingo ndipo mpingo ndi khristu iye ndi kahule kosalemekezeka kachipembedzo kamaliseche ndipo sikakudziwa izo wamaliseche kodi baibulo silinali chophimba cha mkazi ndi tsitsi lake kodi tsitsi sinapatsidwe kwa iye ngati chophimba tsiku lina kutsidya pamalo achiweruzo ine ndayesera kutsanulira mankhwala mkati ndikuwagwirizira iwo ndi manja anga ndipo inu mukuwalavulanso iwo molunjika kumene pakali pa zala zanu mulungu adzawaweruza iwo tsiku lina ndizo pakuti atero ambuye ilo silinakhale lili gulu la zitsiru kapena mwamuna wina wachikulire wopenga wodzipangisa kwathunthu si zimenezo chifukwa ndi mawu a ambuye ndipo mkhristu weniweni woona adzagwirizana naye munthu wamkatiyo mzimuwo umene unalipo uko pa chiyambi umene uli mawu monga iye anali chidzalo cha nonsa inu inu munali mwa iye kale uko pa kavre iye anadziwiratu kuti inu mudzakhala pano iye anangolengeza za zomwe ziti zidzachitike ndipo inu munali mwa iye inu munafa naye iye inu munafa kunyada kwanu inu munafa kumafashion anu inu munafa kwa dziko pamene iye inu munafa naye iye pa kavali ndipo inu munauka naye iye pamene iye anaukanso tsiku lachitatu ndipo chifukwa inu mwavomereza izo tsopano inu mukukhala m'malo a mwamba mwamba mwa khristu yesu haleluya ndi munthu wamkati uyo wamkati uyo amene adadzavomereze mawu kupachikidwa ndi mawu mosasamala inu simungakhoze kuthandizira izo ine ndinaphunzira izo zaka zambiri zapitazo mwana wanga wang'ono atagona poterepa akufa mkazi wanga atagona poteropo mosungira mitembo atakonzedwa ndipo atagonekedwapo yohana ndiyitanira ine kunja uko ndipo Sharoni anali kufa ndilo yeselo lolimbitsitsa limene ine ndinakomanapo nalo moyo wanga ine ndinali pafupi usingu wa zaka 25 ine ndinayenda kunja uko ndipo bile paulo atagona pa nsonga ya imfa dr samu anabwera anati bill ine sindikuganiza kuti ife timupulumusa bile ndipo ine iye anati iye ali moyipa kwambiri anati bill ine ndikukumvera iwe chisoni iye anayika mikono yake mozungulira ine ine ndinali dok ine ndilibenso mphamvu zina maora angapo ine ndinamuitana iye mwana wanga Sharon ine ndinathamangira kwa iye kumeneko iye kumuona iye mkuphipa izo tizimasiya iwo anayika singano mu msana uwo anabowola iwo anatulusamo chizindikiro meningitisi ya mmisempha ndizo zonse ine ndinapaza njira yanga wakuchipatala ndinayimitsa galimoto langa lakale kunja uko ndipo ndinatuluka ndikuyamba kuyenda pansi wakuchipinda apa panadza Samu uko muholo ali ndi chisoti mudzanja lake akulira anayika mkono wake pa ine anati tiyeko bwerera bilo ndinati nchiyali chavuta anati iwe sunga koze umuona iye anati iye akumwalira bilo ndipo ine ndinati ayi Samu osati mwana wanga iye anati ee anati usati ufunse konse za iye bilo iye kuti akhalenso moyo anati iye azidzasausidwa anati iye azidzakhala ndayi zonse adakhumata ndipo iye azidzasausidwa moyo wake wonse anati iye ali ndi meningitis anati usati upite pafupi ndi iye iwe udzangomupha bile pakuchita izi ine ndinati Samu ine ndiyenera kumuona iye anati iwe sungakhoze kuchita zimenezo bilo ine ndikukuletsa iwe tsono iwe ukudziwa kuchuluka kwa momwe ine ndimaganizira za iwe ndipo ndiwe bwanawe wanga ndi chilichonse anati mochuluka momwe ine ndimaganizira za iwe anati ndipo kuchuluka kwa momwe ine ndimakhulupirira iwe bilo iye anati koma usati upite kwa mwana uyo anati ngati iwe utero meningitis ili pa iye mwaona anati iye akhala atapita mu maminiti ochepa ndipo anati iwe ukhoza ife tidzamwika iye anati bilo ine ndikungo kumvera chisoni iwe iye anayitanisa namwino kuti andibweretsere ine mankhwala mtundu wina anati ine sindikudziwa momwe bamboyu akuyimira ine ndinayima pamenepo pang'ono pokha iye anabweretsa mankhwalawo mmenemo ine ndinakhala pansi mu holo iye anati khala ndipona mwinoyo anabweretsa iwo anati imwani awa mbale Branham ndinali zikomo ino ndinangokhazika iwo pansi pamenepo kwa miniti pamene iye anachoka monga choncho ine ndinatsanulira iwo molavulira malovu ndinakhazikanso chikhocho pansi ine ndinakhala pamenepo o mulungu ine ndachita chiyani ndinu mulungu wabwino chifukwa chiyani inu munamulola iye kuti afe tsiku lina ine ndinamugwira iye mikono iwiri yaing'ono monga choncho kumupemba iye chifukwa cha iye bwanji inu mukulola iye kuti apite kuba kuti bile wagona kumene kwakufa ndipo apo uyu ali akufa chiyani chimene ine ndachita ndiuzeni ine chabwino ine basi kuli bwino ndipite nawo iwo ine ndinatsegula chitseko ndipo panalibe namwino anali pamenepo ine ndinazembera mmusi muchipinda chapansi apo nkuti chipatalacho chisanakonzedwe zotchingira wopanda zotchingira m'mazenera mkomwe ndipo ntchenje pamaso ake ang'ono anali ndi chiduswa choterezera udzudzu ife timachitcha icho ukonde utayikidwa pa nkhope yake ine ndinayingisa ntchenchezo atagona pamenepo maso ake ang'ono iye ankavulika molimba kwambiri mpaka iwo anali kutembenuka ndiye satana anasunthira pambali ya ine pamenepo ndipo anati kodi iwo mati iye anali mulungu wabwino ine ndinati eya ine ndinanena zimenezo kodi iwe unati iye anali mtirisi chabwino nchifukwa chani bambo ako anafera m'mikono mwako chauko ndipo iwe umamutcha iye wochimwa kuyitanira moyo wake nchifukwa chani mʼbale wako anafera mu mikono ya mʼbale wako wina kunja uko ndipo iwe utayima pa guwa ukulalikira masabata angapo apitawo anati ndiye bwanji iye sana kuyankhe iwe iwe umati iye amakukonda iwe ndipo anakupulumusa iwe iye sakanakhoza kundiuza ine kuti panalibe mulungu chifukwa ine ndinamuona kale iye koma iye anali kundiuza ine kuti iye samandisamalira ine anati uko wagona mkazi wako ana ako akakhala kumeneko posachedwapo bambo ako anayikidwa mʼbale wako anayikidwa ndipo mkazi wako akayikidwa tsopano mawa ndipo apa pali mwana wako wina akufa kodi iye ndi mulungu wabwino kodi iye ndi mchirisi anati iwe unadzipanga khungwa mwa iwe wekha kodi izo zinachita chiyani kuchokera izo zinali kugwira ntchito kuchokera kunja tsopano mwa munthu woyamba uyu anati tsopano penya iwe ukudziwa pamene iwe unali zaka zingapo zapitazo pafupi zaka ziwiri kapena zitatu zapitazo iwe usanavomereze ichi iwe unkaganiziridwa bwino pakati pa wanthu iwe unkakhala moyo wabwino moyo woyera msungwana aliyense mu mzinda amene amafuna kupita kunja amapita ndi iwe chifukwa iwo ankamverera kuyera ndi khalidwe ine ndikhoza kuyima pamaso pa aliyense wa iwo ine sindinamunyoze konse aliyense sindinanene konse kalikonse iye akanangochita mochenjera ine ndikanamutengera iye kwawo ndipo iwe unkakondedwa pakati pa wanthu koma ndiwe chiyani tsopano wotentheka wachipembedza ndikokulondola ine ndinali mukuona zinthu izi zinayamba kusuntha palimodzi chakunja kulingalira mu mzimu kusunthira zinthu izi palimodzi ndikokulondola satana ndipo kodi iwe umati iye anali mchirisi inde Yeah. Ndipo iwe ukupempha ndi kulira ndipo anthu akukuza iwe kuti izo sizinali choncho kuti iwe wachoka pa mzere mpingo wako womwe wakukankhira iwe kunja chifukwa cha izi mpingo wake womwe wa Baptist kumusuko kukuyika iwe kunja pa komo pa chifukwa chomwecho eya atati ako anayikidwa mʼbale wako anayikidwa mkazi wako wagonapoyo kuti ayikidwe apa pali mwana wako pafupi utali wa maminiti 15 chabe ndipo akhala atapita.
And he's a healer. Your own flesh and blood.
To be able to my God, my kwa iye. Adzabulu musamoyo wa mwanayo. Iye ndimtirisiwe umarero. Anthu anayesera kukuza iwe mlalike anakuza iwe kuti iwe unali Yesu osongonezeka. Iwe unali Yesu wa misala. Iwe unakhala wotentheka wachipembedzo. Ndipo iwe ungali iye anakukonda iwe. Kodi iye angakukonde iwe? Ndipo momwe iwe unawalirira adati yako. Mwome usiku, pambuya pa usiku, iwo unkasala, ndipo pamene iwe, masana, pamene iwe, umayenera kukapemphera, kuti ukadzuse mtengo, kuti ukagwire ntchito, ndipo pamene iye anawalola iwo kuti afere mmikono mwako wochimwa, mwome mkazi wako anali mkazi wabwino bwanji iye, ndipo mwe iwe unkamukondera iye, amake abire, ambira inu mukumukumbukira hope. Anali msungwane wabwino bwanji. Momwe inu munalili wokondwa nyumba yanu yaing'ono chakumeneko. Muli ndi mipando ya mtengo wapafupi madola asanu ndi awiri kapena asanu ndi atatu. Ndi mipando yomwe iwe unali nayo. Komabe iwe umamukonda iye ndipo inu. Ndipo inu mumakondana wina ndi mzake. Ndipo inu mukapita ndi kukapempherera wena. Ndipo kutengeka kwina kwa mmutu. Iwo anauka nachokapo nanena kuti iwo. Osa anali bwino bwino. Koma sobano mkazi wako yemwe. Ndipo apo iye ali wakufa tsiku lachiwiri sobano akugona mwa oyikitsa maliro momwe mwayambitsidwa kumusuko. Spot ndi kombs. Iye ndi mkirisi. Ndipo nyamata wako wang'ono pa nsonga ya imfa. Bile Paulo. Usingu wa miezi 10 ndi 3. Ndipo msumwene wako wang'ono pa usingu wa miezi 6 ndi 3. Akugona pa. Akufa ndi meningitis. Ndipo iwe wapemphera kumene ndipo Mulungu wakokera chinsalu pansi nati khala chete osamba osakumvera iwe mpakono pomwe. Watembenuzira msana wake pa iwe. Iye ndi Mulungu wabwino ha. Iye amakukonda iwe. Ndipo msumwene aliyense amene iwe unayendapo naye. Nyamata aliyense unayanjanapo naye. Anzako kwambiri omwe akuchokera iwe ngati wotentheka wachipembedzo. Chilichonse chimene iye anali kundiuza ine chinali choona. Chilichonse chimene iye akananena chimangogwera mu mzere kumene onani apa. Ndipo ine ndinali tabe pafupi kuti ndinene ndiye ine ngati ndiyo njira imene iye ayenera kuchitira ndiye ine sindimamutumikira iye. Basi pamene ine ndinanena izo apo panali china chake chinadza kuchokera kwina kwake pansi pomwe chankati. Chinali kodi ndiwe ndani kuyamba ndi kuyamba. Ambuye anapatsa ndipo ambuye watengapo. Onani ndi munthu wankatiyo. Saganizira nkomwe. Ine ndinayangana mbuyo ndipo ine ndinaganiza. Ine ndinafika kuyanji pa dziko lapansi. Ine ndinachokera ku gulu la zidakwa. Ine ndinafika kuyanji kuno. Ndanena ndipasa ine moyo. Ndanena ndipasa ine mkazi uja. Ndanena ndipasa ine mwana uyu. Kodi mkazi wanga anachokera kuti? Kodi moyo wanga unachokera kuti? Ine ndinati ngati iye atandipa ine komabe ine ndidzamudalira iye. Ine ndinati pita kutali ndi ine satana. Ine ndinayika dzanja langa pamwe nayo. Ine ndinati Sharon wokondedwa. Ine ndidzakuyika iwe pa mikono ya amayi ako mu maminiti pang'ono pamene angelo wa Mulungu atabwere kudzakutengera iwe kutali koma tsiku lina adadi adzakuonanso iwe. Ine sindikudziwa momwe izo zidzakhalira wokondedwa. Ine sindingakhoza kukuza iwe motani pamene iye watembenuza msana wake pa ine osandimva ngakhale pa za iwe. Iye analola mkazi wanga kuti afe ndipo ine ndikumugwira iye pa dzanja ndikumulirira iye. Ndipo adati anga mmikono mwake anafera pa mkono uwu pomwe papa akuyang'ana mmwamba kwa ine kuyesera kupeza mpweya wawo ndipo ine ndinapemphera molimba momwe ine ndikanathera. Ine ndikanakomananso bwanji ndi wanthu kuti ndikalalikire machiriso auzimu. Ine ndikanalalikira bwanji kuti iye anali Mulungu wabwino ndikulola adati wanga omwe kufa ali wochimwa. Ine ndingalalikire bwanjizo. Ine sindikudziwa ndi motani koma ine ndikudziwa kuti iye akulondola. Mawu a Mulungu sadzalephera konse iwo adzagonjesa palibe kanthu kuti izo nziyani. Ndiye ine ndinadziwa kuti apo panali china chake mkati mwakulingalira konse china chake mkati mwa zotengeka zonse china chilichonse monga choncho. Apo panali munthu wamkati ndipo ndi amene anagwiritsa mu oralichi. Balibe chini chose chika na chita izo kulinga lila kulikonse chini chose chika na koza kuone tselwa chini chose chika na koza utsimiki zira kuli iwa anali kulakwitsa ndipo ine ndinali mukulakwa koma mawa mulungu amene anakonze duela hatu maziku hati kwa sana kale anagwiritsa nkatimo ine ndinamvelela mphepo pang'ono ikubwela kupela mnyumba zimu wake unapita kukakomana naye mulungu mbale mlongo ndiloleni ine ndikuze nini ndicho chinthu chokhacho. Musayesele kuwalingalira iwo. Musari muyesele kukhala ndi tsitsi la lita ife ine ndinane na chomwecho. Musari muyesele kuchita zinthu izi basi chifukwa muthupiranu. Musari muyesele kuchita izo kungokhala ngati mukugwirizana nawo. Koma ingodikirani pamaso pa Ambuye mpaka china chake pansi pomwe mkatimo. Ambira inu mumaganiza chifukwa inu muli ndi tsitsi la itali izo zikutandaza kuti inu mudzapita kumwamba izo sizimatanthauza zimenezo. Ambira iwo amaganiza chifukwa ndiwe mkazi wa makhalidwe abwino ukupita uko izo sizimatanthauza choncho. Ambira iwo amaganiza chifukwa mipingo yawo ndi auku ndi magulu akulu awa ndi adotolo akulu a zauzimu izo sizimatanthauza zimenezo mwaona. Ambira amaganiza chifukwa iwo amalangula ndi malilime kuti iwo ali ndi mzimu woyera izo sizimatanthauza chomwecho. Ngakhale mzimu woyera umalangula ndi malilime koma mpaka chenichenicho mzimu woyera weniweni mmenemo kuti uzidzagwirizana ndi mawu aliwonse. Ngati mzimu woyera uwo mwa inu umene umakupangisani inu kulangula ndi malilime kuyang'ana kumbuyo uko ndipo sumagwirizana nawo mawu wonse ndiye ndi mzimu wolakwika mwaona. Icho chiyenera kubwera kuchokera mkati amene ali mawu kuchokera pachiyambi. Muchiyambi cha chilengedwe cha Mulungu pamene Mulungu anayamba kulenga kukubweresani inu mukukhalapo inu mukuona. Inu munayambira kumbuyo uko ngati mbewu ndipo munagwira mpaka kumene inu muli tsopano. Ndipo ndiye inu munali yense mwa Khristu. Ndiyeno pamene Khristu anafa iye anafa kuti akuwomboleni yense wa inu. Ndipo ndinu gawo la mawu awa. Ndipo lingakhoze bwanji Baibulo lonse la ilo langizo pa langizo nzera pa nzera apa pang'ono apo pang'ono osatidwa ndileni mmodzi kapena chiduswa chimene chiti chidzalephere. Ngakhoze bwanji inu mudziko pokhala gawo la mawu awo kusagwirizana ndi onse iwo kapena gawo lililonse la iwo. Mulungu akudaliseni inu. Ine ndapitira nthawi tsopano ine sindinatanthauze kuchita izi kukusungani inu motalikira chotero. Pepani kuti ine ndakusunga nini osati pepani chifukwa cha zomwe ine ndanena. Ife tili pa mathero kumene achina chake anzanga nonse inu pano ine ndikulingalira ndinu mamembala chabe pano ampingo. Ine sindikhalapo nthawi zina kuti ndione mamembala amene alipo. Ine ndikuganiza kuti nonse ainu muli obwera kuno mosalekeza. Ndiloleni ine ndikuuze ninu china chake chimene chinachitika. Kodi inu mundipatsa tili maminiti ena asanu ndi limodzi. Kodi uyo ndi mbusa bambo o woka apa wochokera ku Oregon amene anali pano la Mulungu lija limene ine ndinali pano. Aliyense akudziwa za izo. Icho chinali cha chikulu chinthu cha chilendo. Ine ndinabwera ku musiku uno apo munali wanthu ambiri muno. Ine ndinali nawo mulu wa zolankhulana ndipo wina aliyense wa iwo oyenera mnyamata wawo ana okwatira zidakhwa ndi zinthu zosiyana ndi zinthu basi zimene zinali zoyenera. Wina aliyense wa iwo akanayenera kuonedwa. Ine sindingakhoze kuchita izo zonse ndipo ine ndikukuperekaninu kwa Mulungu ndikusanjika manjanga pa iwo mupemphero. Ine ndinati o Mulungu ine sindingakhoze kuchita izo kufika kwa iwo Ambuye chitani. Inu mukudziwa momwe mungachitire izo. Ine ndikupempherera mmodzi aliyense. Bile anandiita na ine ndipo ine nditangobwera kumene muno ndi mbale banks. Iye anati adadi ngati ine ndipo kuyang'ana ine ndimawaona anthu akuyendetsa kunja uko nthawi zina mukanjira kuyang'ana mkati ndipo ine ndimayang'ana panja kwa iwo ndiye nkugwedezera kwa iwo monga choncho ndipo iwo pafupifupi amatembenuza mitu yawo. Ine sindikufuna inu kuti muzichita izo. Tsiku lina pamene iwo ankandigulira malo awo kunja uko kuti usoni kuti ine ndizikakhalamo mbale Tony anali nawo malo uko amene iye amafuna kundigulira ine kwa pafupi katatu kapena kanayi chimene malo awa aguli duira. Yanka wuna ngakale wikamo zibu zambiri za madola pa iwo ye mwini. Koma njia yoka imene inu munga nafikira nkari menemo mamuna wapa jipata anali kuima kunja huko. Wankulu wapa mbana chabu ino ndi chonje zela pa mwambapa. Koma hali yense andu hawa amene ama kala kumeneko iwa uye nila kukala ndijilo lezo chole mbedwa. Nde mamuna wapa jipata uyu ama kuitana iwe ndi kuona ngatikuli kwa kuino kuti iwo alowemu.
I said, could you imagine?
Abale anga ndi alongo amene abwera kudzandiona ine. Amene akufuna kugwira dzanja langa ndi kufuna madaliso a Mulungu kwa ine. Kodi inu mukuganiza ine kudzika ine mwini mmene motone? Yana ndi chabwino inu muli. Ine ndinali tone. Njira yomwe mpingo ndi wonse iwo ali nawo anthu kuti asamabwere pafupi. Ine ndinali ndizo zandu amene ali ndi chilichonse chimene iwo akufuna kuti ine ndiwachitire. Iwo amati chabwino Ambuye ananduza ine. Haleluya. Ine ndikala pomwe pano ulemerero kwa Mulungu. Ambuye ananduza ine. Iwe uyenera kukachitisa msonkhano kumeneko mugulu lathu. Inde bwana ulemerero kwa Mulungu. Mulungu ananduza ine izo. Ngati iwe suchita izo mbale bwana namu. Iwe zedi wabwelera mbuyo. Ine ndili mmenemo kuyesera kuwerenga. Onani. Ndicho chiyani. Onani. Ndipo ambiri anthu abwino atopetsedwa. Ndikubwera kuno chifukwa cha izo. Bonga ngari munthu akupita kokasaka kunja kuno pa faramu. Mchikumbi kunena bwerani muno inu mukoza kusaka. Ndipo inu mkupita kunja uko ndi kukaombera imozi ya ngombe zake. Kalulu anatamangira pansi pa ngombe ndi kuombera kalulu basi muli monse. Inu mkukwela pa mpanda malo mopita kuchipilala ndi kukwela ngari mamuna wa makhalidwe ayenera kuchitira. Kukwela pa mpanda ndi kuphasula iwo monga choncho mwaona. Ndiyeno iye adzati ine ndikonza malowo. Ine sindikumutsutsa iye pang'ono pokha osati pang'ono kamodzi. Chabwino kodi iye akuchita chiyani? Iye akulepheresa msaki wa makhalidwe kuti asalowe mmenemo. Izo zili nthawi zonse mwanjira imeneyi. Ndi oyipa amene amalepheresa abwino kuti asakhale ndi kutsogolera ndizo nthawi zonse. Tsopano koma anthu awo ali zikwi ali osowa kwenikweni ndi anthu abwino anthu okonda odzaza ndi chisomo cha Mulungu. Tsopano ife tili ndichi momwe anthu awa amabwelera monga choncho ife sitikufuna izo ayi. Koma munthu uyu amabwera bila anati tamangirani kumusi tsopano mwansanga ndithu adati. Anati akaza a wardrobe ali kumusi kuno ndi anthu ena kumwalira muyenera kuwaona iwo mwaka mmodzi chapa. Ndipo ine ndikuthamangira mkati kubwera kumusi kuno. Ndipo wabwelera iwo anati palibe wina kumusi kuno koma mwamuna akugona pambali ya nsewu kunja uko papiro tsiku lililonse pambali ya nyumba. Anati iye akufuna kuti inu mumupempherere iye. Ine ndinati chabwino. Anati ine ndimuyika iye mkati. Ine ndinabwera mkati apo panali ine ndikuganiza kati lake itakhala kumbuyo uko mbuyo kapena mtundu wina wagalimoto ya ikulu. Ine ndinakwera umo inali ndipo mwamuna uyu anati muli bwanji. Iye sama ndidziwa ine ndipo ine ndinalowa mkati. Ndipo mlongo wardrobe kanthu kakang'ono kosauka anabwera mkati. Inu mukudziwa iye anali inu mukudziwa vuto lake sichonche. Onani iye anali ndi kansala anafera munzera wapemphero pafupi ola ine ndisanafike kwa iye dokotala wake anabwera anaonetsa. Izo zakhala pafupi zaka 10-13 zapitazo kansala mumtima wake. Onani ndipo iye ali moyo lero. Ndipo iye akukhala komwe ku Arkansas sopano. Ndipo iye anali mu Phoenix apo. Ndipo iye anati mbale wire ine ndimadana nazo kubwera mkati monga chonchi. Koma anati ine ndinalibe malo oti ndikhalepo ndimada. Iwo anena kuti anthu awa mkazi uyu amwalira mbale wire. Anati ine ndimafuna kukubweretserani inu kachopereka pang'ono mu dzanja langa mbale wire. Anati koma ine sindinakhoza kuchita izo koma ine ndinayika mchitini manyuchi ena ake anthuza zakuda. Oh, pamene ine ndinapita pamwambapo ndikuona zikhoza zing'onozo za manyuchi iye anali nazo zili pamenepo ine izo zimaoneka zopatulika kwambiri kuti ine ndizidye. Mwaona mkazi wang'ono wokondeka wachikulire uyo pafupi usinkhu wa zaka 70. Ine ndinati mlongo hati ine sindikanakhoza kunena ayi. Ayi Yesu anamuona mkazi wa masiya uja kuikamo matiki atatu ndipo iye anamusiya iye yekha mwaona. Ayi Mulungu adzamulipira iye chifukwa cha icho. Eya. Ndipo kotero Ambuye anamuchiza mkaziyo kuchiritsa chilichonse chimene iye anali nacho kuulula kwa mʼbusa wake chimene iye anali nacho pa maganizo ake chimene iye amayenera kuchichita chinthu china ndipo yonse anapita panja akufula ndiye Bile anatamangira mkati iye anati adzati munthu uja wapita ine sindingakhoze ine ndinali ndindani uja kunja uko mu galimoto iye anati bambo wina wabwera kuno kuchokera ku Oregon anali iye ali nawo mtundu wina wa loto ndipo ine ndinamuza iye ine sindingakupatse iwe chiyembekezo cha bozayi alipo mazana atatu pano akuyembekezera tsopano ndipo anati ndipo ine ndinamuza iye ingolemba lotolo anati ine ndili nawo mulu wa iwo pano mulu chonchi mulimonse ndipo ine ndingowonjezera pa iwo ine ndinati mubweretse iye mkati umupatse iye maminiti asanu chabwino mwansanga pamene munthuyo anayenda kulowa mkati maminiti asanu iye anati ine ndine mʼbusa woka ine ndikuganiza zina lake linali wochokera ku Oregon ine ndikuganiza iye ali muchipembezo china chake ine sindikudziwa presbyteria china chake iye anati ine ndinakomana nanu inu pafupi zaka makumi awiri zapitazo ine ndinabwera kumusi ku Grants Pass kumene inu pamene osati Grants Pass koma ine ndayiwala dzina la malowo kumeneko anati dziko lonse mawu akulu mupepala mauli wonse anati aliyense anadziwa za izo anati ine sindinakonze konse kufika ku nyumba imene inu munaliko koma ine ndinakuonani inu mukupita kumeneko ndipo tsiku lina panseu ine ndinayenda kupitako anati amuna anayi kapena asanu kuzungulira inu ndipo ine ndinagwedeza dzanja lanu ndipo inu ine ndinakuuzani inu kuti ine ndinali mbale woka ndipo inu munandiuza ine yemwe inu munali anati ipe tinalangulana mawu angapo ndiyeno amuna atatu kapena anayi akulu ali ndi inu anangukankhani inu kuti muzipitirira iye anati ine sindinali wakutsutsani wanu ndipo ine sindinali wa inu iye anati ine sindinali kumvetsa basi iye anati izo zinapitirira mwanjira iyo kwa zaka zingapo ndipo patapita kanthawi anati ine mwamuna anandiuza ine kuti ndibwere kudzamvera matepi wena pafupi zaka zitatu zapitazo ndipo anati mwamunayo anasewera matepiwo ndipo pamene iye anatero iye anati ine ndinamumva iye akulangula ndipo anati munthu uyu ankakhulupirira kuti inu munali mneneri ine ndinati ine ndinamuza munthuyo ine sindikuziwa za zinthu zimenezo zikhoza kukhala kwa zonse zimene ine ndikuziziwa kotero anati ndiye mwamuna wina anasundira mu tawuni yathu anali ndi msonkhano ndipo ine ndinakomana naye iye ndipo iye anati ine ndine mneneri wa mulungu wa tsiku lino iye anati mulipo angati anthu inu kuno chonchobe anati ine ndikumva kumene mwamuna kumusiku akumvetsera kumatebe anati William Branham komwe kummawa anali mneneri watsikuli ndi zinthu monga izi iye anati mwamuna uyu ine sinditchula dzina lake chifukwa izo sizimveka bwino pano inu mukuona ndipo iye anati ine ndikumudziwa William Branham anati koma iye ndi wabodza yense muchiphunziso chake anati iye sali wa chipentekoste yese amakhulupirira mu mboni woyambirira ndipo anati chinthu china iye amati pali aneneri akulu ndi ang'ono palibe chinthu choterocho anati iwe ndiwe mneneri kapena si mneneri ndipo ndizo zonse iye anati chabwino bambo ine ndine sindinatsutsane nanu inu pa izo ine ndinangonena kuti ine ndinamva mwamuna uyu akunena kuti munthu uyu William Branham ndipo kuti munthu uyu amadzitcha kuti iye anali mneneri anati ine ndimangodabwa angati amene analipo iye anati koma ine ndikufuna inu mudziwe izi ine ndine mneneri wa mʼbado uno iye anati chabwino kodi ndinu anati ambuye akudalitseni inu ndikukhala nanu inu iye anapitirira sanapereke cheruli lonse kwa izo ndipo anati anayambapo pakati pa abale ake mndandanda wa misonkhano itatu kapena inayi ndipo iye anapita kumusi ku post office anati musati musinthe makalata anga muwasiye iwo muno mpaka ine nditabwerera pafupi masiku anayi kapena asanu otsatira chabwino iwo anatero iwo anayika tiketi pamwambapo kuti asawasinthe iwo iye anapita pansi ndikukamuona mwana wake wamkazi ndipo panseu kunja iye anayima pampingo ndipo iye anali nawo msonkhano wa usiku umeneyo mawu otsatira iye anati anangopezeka kuganiza pita ukatenge zobweretsedwa pamanja ndipo pamene iye anatero kata imodzi inali itawaphonya ku post office ndikufika kwa mwana wake wamkazi mwana wake wamkazi anayitumiza kumeneko mwazobweretsedwa pamanja ndipo iye anayitsegula iyo ndipo anati uyo anali mwamuna bambo Hildebrandt yemwe ali mzanga wa ine amene anali mwamuna amene
anali kusewela matep, anali bambo hida brand, anali ndima ukuchokela kwa Roy Borders. Ndipo ndiye mmodzi wa ma manejala inu mukudziwa. Kuti ine ndinali kukachiti sansonkhano komwe kuno wa kuchokela pa 28 mpaka pa 1 kuti abwelele ndipo adzadzionere yekha. Iye anali tsopano onani apa, anyamatawa akuyesera kundikokela ine muchina chake monga icho. Maona. Ndipo iye anangoipindira kalatayo mudengu la zinyalala ndikumapitirira onani monga chonchi. Kupitirira benkari ndikuchitisa msongano uwo usiku uja ndipo mmawa otsatira ndiye iye anayamba kugwira mtima wake kumalira muchipinda momwemo. Iye anati bambo Branham ine ndikuzindikira ine ndiyenera kudzayima pamso pa Mulungu. Iye anati ine sindikudziwa kaya ine ndinali kugona kapena nchiyani chinachitika. Iye anati ine ndinalota ine ndina kuti ine ndinali kugona ndipo ine ndinalota. Anati ine ndinaganiza mwana wanga wamuna munsika analowesa dzanja lake mu thumba. Ndipo anati pamene iye anatero iyo linali thumba la ma apulo ndipo iwo onse anakhuthuka. Anati pamene ine ndinapita kukawatola iwo onse anali ma apulo awisi ndi kuluma kumodzi kutalumidwa pa iwo. Anati ine ndinali kuwatola iwo ndikuwabwezeresa iwo mthumba. Anati ena iwo anakubuduzikira panja ndikubuduzikira kumusi. Kotero ine ndinapita kukayesa kukawatenga iwo ndipo pansi pa udzu. Ndipo anati iwo anakubuduzikira pansi pa umodzi wa mipanda ya loko wa unyolo iyi. Ndipo apo panali msewu waukulu wopambana unadusa kumeneko. Ine ndinayangana mbuyo kummawa ndipo iye anati unyolo unali utamangiriridwa kumwala wa ukulu komwe kummawa. Ndipo ine ndinabwelera kumeneko ndipo ndinaganiza ndikana tsitsa unyolo upansi ndiye nkupita ndi ukatenga maapulo abamboyo. Anati ine ndinayamba kusisa unyolo pansi. Anati liu linagwereza dziko la pansi lonse. Anati dziko la pansi linagwerezeka kuchokela pansi pa pansi langa. Ndipo anati ilo litasiya kugwereza ine ndinamba liu. Ndipo anati mbale Branham ilo linali liu lanu. Anati ine ndinadziwapo panali china chake chimene chinanena ilo. Anati ilo linati ine ndidzakwera njira iyi kamodzi kenaso. Ndipo anati ine ndinayamba kuyangana mnamba mathanthwelo monga chonchi ndipo ndinayanganabe mwakupitira mitambo. Ndipo patali pamwambapo mutayimirira pathanthwe limene limapika kuchokera kummawa kupita kumadzulo mu mapangidwe osongoka monga choncho ngati piramidi. Munathamangira kumbuyo kuno kummawa. Ndipo anati apo inu munali kuyimirira pamenepo pakavalo amene ine sindinaonepo chilichonse chonga icho mmoyo wanga. Kavalo wamkulu woyera manyenje woyera akugwera pa chapansi. Ndipo anati inu munavala ngati mfumu yachimwenye ndi zinthu zonse zimene achimwenye amagwirisa ntchito. Anati iye anali ndi chapachifuwa zibangiri zija pa mikono ndi zonse pansi mozungulira monga choncho. Anati inu munali mutakwezera manja anu mmwamba monga choncho. Ndipo anati kavalo uyo atayimirira poteropo ngati kavalo wankhondo akunjanja monga choncho akuyenda ine nditayima njo. Ndipo anati inu munakoka pa zingwe munapita mutakwera chakumadzulo. Anati ine ndinayangana pansi pamenepo ndipo apo panali khamu lonse la a science. Ndipo mmawa otsatira ilo linali loweluka mmawa otsatira ine ndinalekira pa a science inumukudziwa kukhala a mdielekezi. Ndipo anati a science pamenepo anali kusanulira zinthu mu timachubu ndi kuzisakaniza izo. Anati inu munayimitsa kavaloyo munakwezera mmwamba manja anu kachiwiri ndipo munakuwa ine ndidzakwera njira iyi kamodzi kenanso. Ndipo anati dziko la pansi lonse linagwerezeka anthu aja anagwerezeka. Anati anayangana mmwamba ndipo kuyangana pa wina ndi nzake monga choncho ndipo anayangana kwa inu iwo anangogwesa mapewa awo anapitirira ndi zofufuza zawo za science. Ndipo anati inu munayamba kupita chakumadzulo. Ndipo pamene izo zinatero anati ine ndinamuona bambo uyu amene ankadzitsa iye mwini mneneri inu mukudziwa. Anati iye anabwera pakavalo amene anali wosakanizika ndi kuyera ndi kuda palimodzi. Ndipo anati anafika mpaka kuseli kwa kavalo wamkulu kwambiri uyu. Anati uyu anali anati kutali pamng'amba pa mitambo ndipo nseu sunali kuposa pafupi kukula chotero. Ndipo anati kavalo ameneyo basa anati mphepo ikukupiza nthenga ndi chilichonse pa chovala chawo. Ndipo anati ndiye manyenje akavalo ndi mchira zikukupiza. Mbuye wamkulu kavalo woyera wamkulu akuyenda kumene mu mzere. Ndipo anati munthu uyu anathamangira kumbuyo kwanu akubwera kuchokera cha ku Canada. Ndipo munthuyo amakhala mu Canada. Ndipo iye anati anabwelera ndipo anati iye anatenga kavalo wake wamng'ono kuyesera kuti agwetse kavalo wanu wamkulu kumude menuza yepo zungulila, kupanga nchunu mwake, kugundi tsanandi, anali izo zina musunde nkome kavalo wanu wankulu, iye anangopirira kumayenda. Anali ndiye zonse mwazizizi, anali inu mnade menu kato zungulila, anali iyo ikanata kala ndayi ya jitari mene inu mnala ngula, koma ndayi ya jiwiri mene inu mnadi ine ndita kwela. Ndiwanali inu simuna langule monga inu muna chitira, inu muna lamulira. Anali inu mnade menu kato zungulila, ndikubulida na mundu yo mwazina. Ndiko mnadi chokapo paru. Iwe ukutiwa ulipalime mundu nga koze kupela nse uu. Apo wapanda mulungu kumudoza iye kuna jite icho chokapo panu. Ndiko anali mundu yo anade menu kato zungulila. Ndiko anali mundu yo wandile mbela ini makalata. Ndiko anali pazudo zaka falo wake wakuda ndikutuwa kuja. Ndiko urasaka nizidwa palimozi. Anali pazudo zaka falo wake panale mbela wazina lake kusaina chimozi mozi basi monga iko kulipa kalata yake. Ndiko iye anakwela kunkacha kumpote. Anali ndiye inu munapitabe mnusi kafalo wankulu uja anate menu kacho zungulila kutali monga ngari kumadzulo monga inu muka na kozela. Anali inu munaima ndi kukwezela manjanu mwamba monga choncho ndiye iye anayamba kulila. Anali mbale Branham kumuona kafalo uja kuima pamenepo jipenenga chonse cha ngondo icho ndijili chonse monga choncho. Anali chapa chifuwa icho ndijili chonse ziku nyezi mila. Anali inu munagiri zira manjanu mwamba andhawi pangono. Anali inu munayangana pansi kajuwiri munagira zingwe munali ine ndi zakwe alanjila ika mozi kenaso. Anali ziko la pansi lonse linagwede zeka kumbuyo ndi kutsogolo monga choncho. Ndiwanali panali benso moyo umene unatsalira mwaine ine ndinango gwera pansi pambali patandwe ndiye ine ndinauka. Anali izo zikutandauza chiyani bwana? Ine ndinali ine sindikudziwa. Mawo tsatira Junior Jackson amene analota za piramidi inu mukudziwa pamene ine ndinapita kuja kumadzulo inu mukumbukira izo? Yana ndita na ine mwezi kapena iwiri izo sana chitike yana ndiloto limene lili kuyaka iye amayenera kundiuza ine. Ndipo ine ndinati bile apo panali pafupi makumi awiri atayimirira kunja uko. Iye anati Junior Jackson kumusuko anati iye amayenera kukuza ninu loto limenelo. Ndinati mutumize iye mkati basi pafupi maminiti asanu. Iye anabweresa mkazi wake mkati ndipo iye anati mwaumboni. Iye anati ine ndinalota mbale Branham ine ndi akazi anga ndinali kunja tikukwera. Ndipo anali ine ndinayangira kumbuyo kummawa ndipo ine ndinaona kuoneka ngati banga ngati imodzi ya mbale zowuluka zija. Onani dziko sili kudziwa chimene icho chili inu mukudziwa. Inu mukudziwa izo zikuchitika ife tikudziwa chimene izo zili. Ife tikudziwa kuti ndizo angelo ofufuza chiweruzo inu mukuona. Ndipo momwe ku Pentagon ndi onse za momwe izo zikubwelera pansi kumene ndi lunda momwe iwo angakozere kupita ngati kuthwanima ndi kukhala adapita kuchoka kuchilichonse chimene iwo ali nacho. Onani iwo sakuzindikira chimene icho chili. Onani lolani iwo aganize chilichonse chimene iwo akufuna. Iwo amazitcha izo mbale zowuluka kapena chilichonse iwo sakudziwa. Mwaona. Anali ndipo ine ndinaona izo zikubwera ndipo ine ndinaziyanga na izo ndi chimene icho chinali uyo anali mundu pakavalo. Ndipo anali iye anali kubwera ndi liwiro la mphezi. Anali ine ndinaona iye amabwera m'musi kutsogola kwa ine ndipo ine ndinayimisa galimoto langa kulumbira panja. Pamene iyo inatero anali galimoto kavalo anali kuima munsewu kavalo woyera wamkulu wankhondo akuyenda monjanja. Ndiwo mawu zoona inu mukudziwa akuyenda monjanja. Anali apo panali mwamuna atakhala pamenepo anati iye iye anavekedwa muzovala zakumadzulo sanali wolisa ng'ombe koma anati ankaoneka ngati mkulu pa malenjala kapena china chake. Onani ulamuliro wake wonse waukulu kuchokera kumadzulo amwenye pa amwenye malenjala apa. Onani ndipo anali mwamunayo anali atakokera pansi chipewa chake ndipo anali akuyangana chambali. Ndipo anali pamene iye anatembenukira chambali anati uyo munali inu mbale Branham. Anali inu simunalangule monga inu munkachitira. Kumuita na iye nthawi zitatu ndipo anati ine ndikuuza iwe choti uchite. Ndipo anali ndiye inu munakoka pa zingwe zikavalo uyu inu munapanga pafupi zingwe zitatu ndikupita mu milengalenga ndipo inu munali mutapita chakumadzulo. Iye anati miniti chabe ine ndinayangana pozungulira ndipo apo panabwera kavalo wang'ono kuposa uyo wa mtundu womwewo koma wotepelapo ndipo anayima. Anali ine ndinaenda pozunguri anali iye ayenera kuti wanditumizira uyu kwa ine. Anali ine ndinakwera pa iye junior wachitapo kukwera kwoche pa Yesu. Iye anali inu mukudziwa momwe chokhalira chanu chimakukwanirani inu mbalepo na mzingwe ndi chilichonse. Anali ine ndinaganiza chabwino ichi chikundikwana ine bwino basi. Kotera ine ndinakoka pa zingwe kunyamuka kunka mu milengalenga. Anali ine ndinakoka pa zingwe ndikumuyimitsa iye kulembenuka mozungulira ndipo ndinabwerera mwaona. Pamene ine ndinabwelera, anali ine ndinayimisa kavaloyo, ndinatsika ndikulangula kwa mkazi wanga, kavalo anali atapita. Ndipo iye anali atakwitsidwa. Ndiye tsiku ilo lisanafike dzulo, masiku atatu apitawo, anabwera Leo Messia. Akubwera uko ndi chimodzimodzi loto lomwelo, osadziwa kanthu za izi. Lakuyesa kugona nitsatonde wakavalo wa mkulu woyera, wakavalo wa thazi wakuda, ndipo iwo sakanakhoza kuchita izicho. Mwa anati ine ndinayenda kunka kumeneko ndinati Leo, ndipo ndinamuza iye chimene ine ndinachita. Ine sindikufuna kunena izo pano onani, koma ine ndinamuza iye chimene ine ndinachita. Anati kodi inu simukuona? Tsopano kuti udziwe izi, ine simadziwa kuti Eddie Dalton anali naye mpongozi wamamuna, ndipo mpongozi wamamunayo anali naye galu wa dzina ili. Inu mudzadziwa Leo kuti iwe mukulota, koma pamene iwe uuka kumbukirani izo. Ndipo anati ine sindinamvepo kulamulira kotero. Pafupi nda iyo Roy Robertson anabwera mkari anati Mbale Branham nimukumbukira mbuyo muja inu musana usiye mpingo nda iyo yamba. Ivenari ine ndinakuona ninu mutakhala ngati mu Palestina. Ivenari tonse gulu ndi chili tonse linali kukhala ngati pa gome la mgonero wa Ambuye. Ndiyeno inu munalangula ndipo inu iye sanali wotsimikiza zimene inu munali kulangula. Anati mtambo oyera unabwera pansi ndipo unakutengani inu kukunyamulani inu. Ndiyangada kukumbukira loto la Mbale Roy. Ndipo anati mtambo oyera unakunyamulani inu kupita, ndipo anati ndiye inu munali mutapita. Ine ndinayenda kupyola miseu kufula ndi kulira. Pamene ine ndinabwera kunja kuno ndipo mkono waung'ono wolumala uja monga iye analiri akuwerenga izi. Iye anagwesa chokumbira ndikuyamba kulira pamene iye anandiona ine ndikubwera kumeneko. Ine sindinamuone iye kotera iye anandiuza ine lotolo. Ndipo iye anali ndipo iye anali akukumba. Ine ndinati ndipo inu munapita kutali. Anati ine ndinayenda mmise kulikonse kuyetsera kukupezani inu. Ine sindikanakhoza kukupezani inu paliponse. Ine ndinali kukuwa Mbale Branham musali muchoke. Anali mtambo oyera unabwera mkati ndi kukutengani inu ndi kukunyamulirani inu kutali kuchokera kwa ife chakumadzulo. Izo zinali piramidi isanati kapena chilichonse mwaona. Anati iwo unakunyamulirani inu chakumadzulo. Ndipo ine ndinalira ndipo ine ndinayenda mmisewu. Anati panapita kanthawi ine ndinapita ndikukakhala pa tebulo. Ine ndinapezeka ndikuyangʼana mmwamba pamenepo pa mutu wa tebulo. Anati ine ndimakhoza kuona basi mochuluka choncho za inu munali woyera mwachisanu. Anati inu munali kuyimirira pamenepo. Ndipo munati inu munalangula ndi ulamuliro. Apo panalibe kupenekera kwa izo. Anati munthu aliyense anamvesa chimodzimodzi chimene inu munali kunena. Oh mʼbale wanga Mulungu, tsopano mmodzi aliyense wa inu kumbukirani. Ine ndikudziwa chimene izo zikutanthauza mwaona. Yanganirani kwakha, khalani pafupi kwa Khristu. Ndiloleni ine ndikuchenjezeni inu tsopano ngati mtumiki wa uthenga pa izi. Musati mutenge kupusa kulikonse. Musati muganizire chilichonse. Khalani pomwepo mpaka chankati ta chankati ichi chidazikika ku mawu kuti inu muli mwa Khristu kumene chifukwa ndi chinthu chokhacho chimene chiti. Chifukwa ife tili mu mʼbado wachinyengo kwambiri umene ife tinakhalamo konse. Iwo kananyenga osankhidwa omwe ngati izo zikanakhala zotheka. Chifukwa iwo ali nako kudzoza. Iwo akhoza kuchita chilichonse monga ena onse. Yeretsani miyoyo yanu, lipirani ngongole zanu, musakhale nazo za munthu. Yesu anati, tsopano ine ndikudandauza monga renti ya nyumba yanu ndi zakudya inu muyenera kuchita izo. Chotsani zinthu zonse mumanja anu, pangani chilichonse bwinobwino, pangani mokonzeka. Khalani okonzeka, kumbukirani mu dzina la Ambuye china chake chikukonzekera kuchitika. Ine ndikupita mu mapiri sabata ino osati kwenikweni kukasaka gologolo chifukwa ine ndimakonda kusaka gologolo. Koma ine ndikupita kunja uko kwa cholinga ichi kukanena, oh Mulungu, ine sindikudziwa njira yoti ndisundire. Ndipo ine sindikufuna kuponya ichi munthu, ndithandize ine. inu mundipempherere ine kodi inu muchita izo ine ndikhala ndi kukupempherani inu ine ndikuyembekeza mwazifundo za Mulungu kuti ine ndidzakomana naye aliyense wa inu ndipo ife tikakomana mu dziko labwino kuposa ili kuno ndipo nchiyani chimene ife tikubwerera kuno ife tikuchita chiyani kodi ife tikubwera kuno kudzasewera masewera kodi ife tikubwera kuno kudzakomana ngati mphanga Kristu sanga koze kubwela mpaka mpingo meneo uri wolondo la mwangwiro iya kuyembekezera pa ife ine ndikukhulupira ife tili pa mapeto yang'anani apa mu California yang'anani pa kunyanyala yang'anani pa anthu kumi asanu ndi anayi akuphedwa kusankhana mitundu kodi ine sindinakuuzeni inu kuno osati kale litali kuti Martin Luther King uyo adzawasogolera anthu ake kuphedwa ndi angani akukumbukira izi
It isn't them colored people. It's them leaders.
Si anthu achikudawo ndi atsogoleri awo akuachititsa iwo. Simusakanizana atsango ndi chilichonse chimene iwo akufuna kuchitsa icho ndi mdielekezo ndiko kulondola. Osatikokha kwa azungu akuda izi ndi onse iwo ndi mdielekezo. Mphamvu za ubongo ndi zoganizira za munthu zawonongeka. Palibe ziyembekezero zapitirira pa chiyembekezo chinthu chonse chili chilonda chonunkha mphamvu za ubongo za munthu iwo sangakhoze kupanga malingaliro ine sindine wandale ine sindili ngakhale wa demokrati kapena republican izo zonse nzonyansa ine ndine waufumu umodzi ndipo ndiwo ufumu wa yesu khristu ndizo zonse koma inu mu dziko munaziwana bwanji gulu la zidole monga zimene ife tili nazo kumtunda uko tsopano monga gulu ilo la texans ife tili nalo mmenemo bwanji wamati chilichonse chimene anthu akufuna ngati iwo akufuna komunizimu ife tidzawapasa iwo komunizimu ngati iwo akufuna kusakanizikana ife tidzawapasa iwo kusakanizikana akufuna tsango ife tiwapasa chilichonse kodi izo munthu ali kuti o mulungu ndidza monga guwa munthu ali kuti munthu yemwe ali munthu yemwe amayimira mfundo akazi ali kuti amene amayimira mfundo mpingo uli kuti umene umayimira mfundo ine ndilibe gonse nthawi yokwanira tambala ya wosindasinda kulekelera mzimu wonyengelera mkazi ndi mkazi nsiyeni iye akhale dona ngati mwamuna ali mwamuna nsiyeni iye akhale mwamuna ngati iye ali presidenti ali kuti John Quincy Adams wathu ali kuti Abraham Lincoln wathu mwamuna wa mfundo ali kuti Patrick Henry wathu anati mundipatse ine ufulu kapena mundipatse ine imfa ali kuti mwamuna amene amayimirira chimene chili cholondola ali kuti mwamuna amene samaopa kuyankhulapo zilibe kanthu dziko lonse likumutsutsa iye kuyankhulira chimene chili cholondola ndi kuyima ndicho ndi kufera icho ali kuti Henry von Winkled kachiwiri lero ali kuti mwamuna wathu wakhalidwe ali kuti mwamuna wokhala ndi mzimu iwo ali osindasinda ndi osakhazikika mpaka iwo sakudziwa pamene iwo akuima mulungu mundilole ine ndiyime ndi mfundo za mwamuna m'modzi ngati mtumiki mawa yesu khristu pakuti miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma iwo sadzalephera konse pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga zipata za gehena sizidzawalaka iwo
tiyeni tiime
Let's be a tie that binds our hearts in Christian love. The fellowship of kindred mind is life to that above.
Tsopano lumikizanani manjanu kwa wina ndi mzake.
Joined in heart and hope to meet
tiyeni tiwelamise mitu yathu tsopano pamene mʼbale Nevo akutibalalitsa ife mwama wapemphero. Tibwereranso usiku uno tsopano ife tikuyembekezera msonkhano waukulu usiku uno kuno kukachisi. Mulungu akudalitseni inu ndipo mundipempherere ine, ine ndikupemphererani inu. Musati muganize kuti ine ndine wotentheka mzanga. Musati muganize kuti ine ndikuyesera kukankhira china chake pa inu. Ine ndimakukondani inu ndipo ine ndili nayo mfundo ndiyo Baibulo. Popanda mawu amodzi amene ati achotsedwe kwa ilo osati mawu amodzi orawonjezeredwe kwa ilo. Ndipo ine ndikulikhulupirira ilo mwanjira imene ilo linalembedwera. Tiyeni tiwelamitse mitu yathu tsopano ndipo mʼbusa wathu womvera wabwino abalalitse msonkhano. Mulungu akudalitseni inu mʼbale Nevo.